Ngiyabonga mfowethu Neville, ngiyabonga mfowethu, sanibona kusihlwa bangane, kuyinhlanhla kubuyela endlini yenkonzo futhi kulobu busuku enkonzweni yayo ubuyikhonza futhi. Ngicabanga ukuthi kuyinto enkulu kunazo zonke yake yenzeka kimi ukuba nenhlanhla yokuyikhonza futhi ngiyazi njengoba ngilikhonza, ngikhonza yona. Ngokuba lokho enikwenzile kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenzile kimi, bese kuthi-ke amazwi ayo awasoze ehluleka. Manje ngifuna kuthatha lo mzuzwana wesikhathi ukuba ngisho ukuthi umama usaphefumula noma bekungenkathi ngisuke ezibhedlela esikhashaneni esedlule. Futhi mazinya emva kwenkonzo yesidlo kulobu busuku, unkosikazi nami sihlezi phezulu kulobu busuku naye siphumela esibhedlela. Futhi ngifuna ukuzwakalisa ngaye ngokuthi akakwazi ukubonga esinakho kini bantu ngokusikhulekela kulesi sikhathi senkathazo nangamakhadi amahle nezimbali nezinto zokuzwakalisa ukuzwelana enikuthumele kumama wami engikuthokozela ngempela futhi uyakwenza futhi ngiyabonga ngomusa kakhulu. Ngizozama ngawo wonke amandla ami ukunenzela okufanayo. Niyakwazi lokho futhi ngakho ukwazi lokhu ukuthi mhlawumbe bengingeke ngasho ukuthi uyafa nakuba udokotela ethi uyafa, kodwa wangitshela lokho ngesonto elidlule ukuthi wayefa ngaleyo nkathi. Futhi iviki lonke gulugunqu abantwana uhlale ngakhona elinde esibhedlela beshintshana ihora ngehora elinde umama ukuba ahambe, kodwa ngalesi sikhathi uphansi kunalokho eke waba yikho. Ngicabanga ukuthi umelaphi uthola izinto ezingamashumi amabili nambili ezehlukene ezingalungile kuye, futhi ilokho-ke bona omunye uyangena uthi qabo angikholwa ukuthi yilokho. Futhi ekugcineni omunye washo lokhu ngumama umdala okhandlekile ukhathele nje kakhulu ukuba angaphile isikhathi eside. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuthi kukuzwakalisa kunjalo. Ungumama wabantwana abayishumi futhi izikhathi bezinzima kuye. Siphile ngokuhlupheka futhi izinto bezingenjalo njengokuthi bekungaba njalo ngiyethemba, kodwa futhi nje ukhathele futhi ukhandlekile futhi eyayikhaya. Futhi kungokwenjabulo futhi ngaleli leli vangeli elikhulu engilishumayelile engikholelwa kulo manje. Akusebenzi nje kuphela lapho kubangela ukuthize kube nofa, kusebenza lapho kunezinkathazo futhi. Induduze yami futhi angikholwa ukuthi umama wami angake afe ngoba unokuphila kuphakade. Niyabo,
he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Okholwa yimi noma efa uphila, ophila okholwa yimi akasoze afa. Manje inkosi yami yakusho lokho futhi ngibambelela kulawo mazwi. Nakuba sonke sihamba sehla sidabula esigodini, ilabo njengomelusi wethu oligugu kule ntambama wezwakalisa phezu kwakhe lawa akhandlayo amahora adonswe ngaphandle awokugcina lapha emhlabeni. Unkosikazi Fordyce, omunye umngane wethu olele eduze kwakhe ngo-efa enenkathazo yenhliziyo. Futhi izikhathi eziningi ngaphesheya komgwaqo siye saletha sathenga imifino emincane nezinto ezivelele enikazeni lalihlala phandle lapha ezweni ngakwaZoosmith. Futhi ngingazi ukuthi bekuyilo, ngaze ngalibuka kahle linamashumi ayisikhombisa nanhlanu noma amashumi ayisikhombisa nesithupha. Futhi belinodade wabo ababili abadala phakathi lapho ukuba balivakashele. Futhi lapho selihambile ngaya ngale lathi ungumfoti Branham umvangeli na? Futhi ngathi yebo mem. Futhi laqala kukhala lathi mina lokho ngokuthi ngizwile ukuthi ngumama wakho eduze kwami ngqo ikhethini nje phakathi kwethu. Ngathi yebo. Lathi mhlasimbe sizohamba sobabili ngesikhathi esifanayo. Ngathi inkosikazi Fordyce, munye umbuze ngifuna ukukubuza wona dadewethu. Ngihambe ezindaweni zakho kuleyo migqa ephakeme phandle lapho, futhi ngakubona phandle lapho ugaba ngegeja futhi usebenza kanzima, bese-ke ngikubona uletha imifino yakho futhi uyithengise edolobheni lonke bese ubuyele emuva. Ngathi okungukuthi uziphilise ngokwethembeka, kodwa uyayazi inkosi yami njengomsebenzi umsindisi wakho na?
She said, I know him.
Wathi ngiyamazi njengomsindisi wami, ngethembele emseni wakhe. Wathi ukuba angehlise esigodini sethunzi lokufa. Ngathi umama angahle angakwazi ukuhamba nawe ezansi kudlula lapho kodwa uzokwenza ngakho saba nomkhuleko futhi wavele wabambelela esandleni sami ngaze ngacisha impela kwadingeka ngisuke ukuba ngiphume ngaphesheya kwekamelo nje unkosikazi Gaither khona phezulu lapha omunye umama omdala wahamba ukuba abe nenkosi emahore nambalwa nje edlule futhi wayenqunywe yomibili imilenze ngenxa yesifo sikashukela futhi ngimazile kusukela lapho nomyeni wakhe lele phezulu lapho nesitho esisodwa sinqunyiwe nezwe ligcwele usizi ungafisi ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka yakha amathemba akho ezintweni zaphakade azisoze zedlula futhi mina iminyaka engamashumi amathathu nanye ngime emva kwedeski lapha nasemhlabeni jikelele njengoba ngishilo ukuthi izwe liyipulpiti lami kodwa-ke ngizamile ukunika abantu lelizwi lokuphila kuphakade futhi yinanto kuphela engasiza lapho ufika ekupheleni komgwaqo ngakho kungani singathembela kunoma yini engena yini ebesingayethemba na uma ngikathi umama ngitshela ngolunyesuku ukuthi wayeselungele ukuhamba futhi ngahamba futhi ngakhuluma naye njengoba nje ngenza unkosikazi Broy umkhwekazi wami cishe inyanga ngaphambi kokuba ahambe ngehla futhi ngakhuluma naye nokho ngangimpaphathizile kanje lonjalo futhi ngabhaphathiza umama wami uqobo eminyakeni ngamashumi amathathu edlule khona ngezansi kwalapho engihlala khona manje emfuleni egameni likaJesu Kristu ngabhaphathiza uyise oneminyaka ecishe ibe yikhulu budala egameni leNkosi uJesu Kristu emanzini nodaka sengiyambona umfomdala ethithumela manje nezandla zakhe ezife uhlangothi engibambe ebusweni futhi engikona engibuke ebusweni ngiyophinde ngihlangane naye ngakolunye uhlangothi oyebo yebo amathemba ami awakhelwe phezu kwalutho kunegazi likaJesu elinokulunga lapho konke okuzungeze umphefumulo wami ukushiya khona uyethemba lami nokuhlala kuKristu lelo dwala eliqinile engimile yonke eminye imihlabathi iyizihlabathi ezibishayo kulobu busuku yesidlo ngethembise ukuba lapha uBilly ongitshelile namhlanje ukuthi abaningi bacele izingxoxiswano futhi bengizobanika kodwa ngambuza ukuthi wayezokuyeka yini ngalesi sikhathi ngineqiniso niyaqonda futhi ngithi nje ukuqhaqhazela kancinyana uyazi ukuthi ubuyoba kanjani kodwa nokho ngiyayikholwa inkosi yami nomusa wayo wenele yikho konke engikudingayo ngakho ngikhulekeleni njengoba ngidinga umkhuleko futhi kangathi uNkulunkulu anganibusisa njalo ngokucebile ngamunye wenu futhi lapho wehlele kupheleni komgwaqo ngithemba ukuthi awusoze wazama ukwenza lokho ngaphandle kokuzalwa ngokusha bengicabanga njengoBilly lapho ngabamba izandla zikanini omngami ngenkathi edlule emhlabeni iminyango embalwa nje ngezansi lapho umama ekhona manje ngenkathi ebheka ngale futhi wayekade nesehlakalo lapho ngaphambi kokuba afe intombazane nje iminyaka amashumi amabili nambili budala umama wabantwana ababili futhi wathi Billy ukhulumile ngakho ushimayele ngakho kodwa wathi sithandwa awazi ukuthi kuyini kukhazimula kanjani sasisanda kuthola le ndlela enhle yevangeli elidala ngalo nkathi wathi hlala nakho Billy hlala nakho ungalokothi kushiye uyakhokha ngaleli hora futhi ngathi ngizohlangana nawe kuseni ngasekungeneni yokukhanyayo yokucwebezelayo lapho zonke izinsizi sezikhululekile ngiyobe ngimi ngasekungeneni lapho amasango evuleka kakhulu ekuvalweni kosuku olude lokuphila olukhandlayo ilokho-ke ngiyakukholwa lokho ngakho konke kukimi ngiyakukholwa lokho ngiyethemba ukuthi ngingahlangana ngamunye wenu ngalokho kusa nizongazi kuseni ngokumamatheka enginakho njengoba futhi nevele kanye nabo esho ehubweni ngiyohlangana nawe kuseni kulowo muzi owakhiwe waba nezinhlangothi ezine kuyikho ngempela nje njengoba kungaba njalo ngaqaphela ngikhuphuka ezinsuku ezithi azibe mbili ezedlule ngivele esibhedlela kunethendela igxumekwe ezansi lapha esiteshini sikaloliwe i-Pennsylvania Railroad kusephakathi ngiyakholwa phakathi kuka-9th no-10th Street ezansi lapha okusuka e-Spring kukhuphuka kukhona iwasho isayini inkonzo yesipho. Angibazi umfowethu, angazi njengokuthi ngake ngahlangana naye, kodwa ungumfowethu futhi ulapha edolobheni ebambe umhlangano, futhi ngiyazi ukuthi kusho ukuthini kungena edolobheni, futhi mhlampe idolobha elingangalobu bungako futhi kungekho omunye egodlile. Angimazi futhi akakazi angicele ukuba ngisho lokhu, kodwa ngikholwa ukuthi bekuyoba kuhle ngempela uma nonke ninabantu nifuna ukuya ndawo uma beniyokwehla uze umfowethu eshumayele evangeli. Ufanele abe ngomunye wabantwana bakaKristu, kungenjalo bengeke aphume agcumeke ithende lakhe kulesi sipholile isimo sezulu sikaSeptemba ezama ukwenzela inkosi yethu ukuthile.
So this week visit our brother down there.
Ngakho kuleli viki ngivakashela umfowethu ezansi lapho futhi ngimlalela eshumayela. Futhi manje ngicabanga ukuthi bekuyizo zonke izimemezelo lokho bengifanele ngikhulume ngakho. Kodwa ngempela ngifuna ukusho lento eyodwa, ngiyakuthakasela konke ukuma kwenu esimweni sezulu esinjengalesi nezikhathi ezinjengalesi, futhi uza ebandleni elidadlana bese uhlala phansi. Bengingenzani ngaphandle kwakho na? Yini ebesingayenza ngaphandle komunye nomunye na? Leli yihora lokunamathelana ndawonye. Bayovela eMpumalanga naseNtshonalanga, bayovela emazweni akude. Bengifuna uMida noMabel bangicilele lelo kulokhu ukusa, kodwa kusobala abakwazanga ukukwenza kuleli hora lelo kwakuyicilo abangicilela lona ngikathi ngiqala uhambweni lami lokuvangela cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule. Nilizwile iculo ukudla itile nenkosi yethu, ukudla njengesimenge sakhe. Zibusisiwe kanjani lezi zihambi, zibheka ubuso bakhe obungcwele bukhazimula ngothando lobuNkulunkulu. Abahlanganyela babusisiwe bomusa wakhe njengamatshe ayigugu emqheleni wakhe ukuba akhanye. Manje kulokhu kusa ngidingeke ngiphuthume ngiphume ngo, futhi mina umama wayelulamile, wayesecishe nje acindezeleke ekuphefumuleni, wayengasephefumule cishe impela nhlobo ngenkathi bengibiza, kodwa ngandlela thize walulama futhi waqala ukuphefumula futhi angazi, kodwa wamgcina iphila ngenkathi ngisashumayela futhi wamgcina esikhashana, futhi ngiyethemba ukuthi uzokwenza manje ngiselapha kulobu busuku. Manje ngiyabonga ngomusa kaNkulunkulu mkhuleko yenu.
And now let us just bow our heads just a moment as we pray.
Futhi manje sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhuleka, sisakhothamisa amakhanda ethu. Ngifuna ukulibuza umbuzo onesizotha ngempela. Futhi ngithemba ukuthi anikhubeki ngami ngibuza lokhu, kodwa ngokwazi njengoba ngazi manje ngiqonde lokhu kwabancane nabadala. Ninamantombazane amancane, nifanele nize ngolunye usuku lapho umamelele khona kulobu busuku. Ninazinsizwa, sonke siyazi ukuthi sifanele size kuleyo ndawo. Futhi uma ungaqinisekile ngempela ukuthi usuku ulungele ukuhlangana noNkulunkulu, ungavele nje uziphakamise izandla zakho ngenkathi kungekho muntu obukayo uNkulunkulu, futhi uthi uNkulunkulu ngikhumbule, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu anibusise ndawo zonke. Ngikhumbule uNkulunkulu, ngifanele ngehlele lapho mhlawumbe ngiyoquleka khona nami, kodwa ngifuna ukuqiniseka ngaphambi kokuba ngihambe, futhi ngenkathi ngisekahle engqondweni yami ukuthi umphefumulo wami umiselwe uNkulunkulu. Futhi ngiyakuhamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesabo kubi ngokuba wena unami. Manje Baba wasezulwini, njengoba siletha ngokukholwa ezandleni zami kulobu busuku lemiphefumulo eyigugu ephakamise isandla sayo manje nje, ngiyabaphakamisa phambi kwesihlalo sobukhosi somusa wakho nesihawu. Futhi ngokwazi le nto eyodwa Baba, kungahle kube nabantu abagulayo lapha, kungahle kube nabantu abacindezelekile, kodwa Nkulunkulu akukho nomunye wabo onesidingo njengalaba abaphakamisa izandla zabo. Ngokuba bayakwazi lokho, akulendaba noma ngabe baphulukiswe ekuguleni bazophila isikhathi eside ngokwenele, mhlawumbe bazophinde bagule futhi. kodwa uNkulunkulu lapho bake bamemukela lo msindiso obusesiwe futhi banokuphila kuphakade futhi bazalwa ngokusha akukho lutho khona ke olungake lubehlukanise noNkulunkulu baba ngabantwana bakaNkulunkulu futhi abasoze baphinde bahlukaniswe wedlulile ekufeni wangena ekuphileni futhi akasayi kuye kulahlweni Isithembiso esinje pho Nkosi singawugcilisa kanjani kwehanga umphefumulo wethu khona lapho akunendaba ukuthi isiphepho sivunguza kanzima kangakanani kunendaba ukuthi amagagasa abonakale phambene kanjani ukukholwa kwami kubheka kuwe wena uwondi laseCalvary msindisi wobuNkulunkulu manje bathathe kulobu busuku oNkosi uNkulunkulu bangene emiseni yakho nokunakekela sindisa umphefumulo wabo khona manje kwangathi bangasuki kulesi sakhiwo kulobu busuku kuze kuthi lokho kuthula okudlula ukuqonda kungene enhliziyweni yabo ngingenze njani Nkosi emva kokuba sebephakamise isandla sabo kodwa ngiphakamisele iphimbo lami kuwe futhi ngikhale oNkulunkulu iba nomusa siphe lokhu baba ngokuba kule minyaka eminingi ongisindise ngayo nasemasimini nasemhlabeni jikelele ngibabonile labo befika ekupheleni kwendlela ababengakwazi wena futhi ngizwe labo abakhalela umusa futhi ngibabonile beza labo abebekwazi becula usuku lwenjabulo usuku lwenjabulo selokhu Jesu ageze izono zami oyebo omubi enabise okomsedari izikhathi eziningi kodwa lapho efika ekupheleni kumgwaqo kwehlukile Kwangathi kungebebikho muntu omubi phakathi kwethu kulobu busuku kwangathi bonke bangathethelelwa zonke izono futhi kwangathi wonke umuntu phakathi lapha angamukela ukuhlunyeleliswa nobusha obuvela kuNkulunkulu Ngokuba baba sisemgceleni nje manje wokuthatha isidlo lowo ongcwele umyalo ongcwele osishiyele wona Lokhu kungumzimba wami owahleshulelwa nina leli igazi letestamente elisha isitsha sezibusiso njalo kuncane sidla futhi nisiphuza nimemezela ukufa kwenkosi izifike Nkulunkulu siyakholwa ukuthi uyeza siyakholwa ukuthi uJesu uzofika futhi sizombona lowo omkhulu okhazimulayo futhi konke kugula kuzodlula futhi konke zonke izinsizi nobuhlungu benhliziyo nokugula nento kuzoshabalala ezweni elisha elikhulu kusasa sizoqhuma Nkosi ngokukhala nokumemeza kokunqoba ukuzulazulisa kwesondo ngohosana bakhulu njengeNkosi iyakuthatha isihlalo sayo sobukhosi sibhekele lohora Manje siduduze nathi Nkosi ngezwi lakho kulobu busuku khuluma kithi lezi zinto eziduduzekayo ukuze liduduze izinhliziyo zethu futhi ngikhulekela umama Nkosi uNkulunkulu nguye kuphela umama engike ngimazi futhi ngandlela thize noma enye kunendaba ukuthi inkosikazi nomoya omuhle kanjani ingaba nomoya omuhle njengoba ingaba nomoya omuhle kodwa ukuthatha indawo kamama lowo muokhi omdala onabile Nkosi ogcinile futhi wazinza lapho ungehla futhi uhlale phansi eceleni kwakhe futhi ukhulume naye ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi awuyikumvumela hlupheke ngokuba kwephula inhliziyo yami Nkosi lapho ngicabanga ukuthi uyahlupheka ngidedele nje ahambe ehle adabule esigodini sethunzi lokufa engesabi okubi Ngikubonga kanjani esikhashana lesedlule ngikathi wayengalazi ngisho legama lakhe uQobo ngenkathi ngithi Jesu unikele ikhanda lakhe ubemazi ngikubonga kanjani ngalokho Nkosi nodokotela ethi uqulekile akazi lutho kodwa ngisho noma wayengazi lutho nokho yena walapha kulomhlaba ubekwazi wena Nkosi ngijabula kakhulu ngalokho kuphumuza umphefumulo wami Awukhulumanga encubini yakho ngokuhamba kwakhe awudingi ukuba ukhulume nami Nkosi ngakho kodwa ngifisa sengathi ngangazi kuphela Nkosi ngikholekela ukuthi uzovela nje
Whatever it is Lord I committed into your hands
Noma ngabe kuyini Nkosi ngikunikele izindlini zakho mayenziwe intando yakho
And now Father bless the words tonight
Kuthi manje baba busisa amazwi kulobu busuku umlayezo ukufundwa kwezwi ukuculwa kwamahubo ukuthathwa kwesidlo kwangathi konke kungaba sodumweni nenkazimulo yakho ngokuba sikucela egameni likaJesu amen
Here are some handkerchiefs that's to be
Sinamaduku lapha azokhulekelwa futhi sizowathola kamuvanyana nje ngenkathi sisesemkhulukweni
Let us turn tonight now.
Asiphenge kulobo busuku manje kokufundwa kwezwi futhi ngizozama ukusheshisa ngakho konke engingakwenza ngoba kukhona labo abahlezi phezulu bengilindele ukuba ngiphumele lapho futhi bekhathele bekhandlekile.
I would like to begin with the 14th chapter of St. John and let us begin at the 12th.
Ngingathanda ukuqala ngesahluko seshumi nane sikaJohane Ngcwele futhi asiqale evesini leshumi nambili nendaba yami kulobu busuku ithi umduduzi. Futhi manje njengoba sifunda lalelisisani ekufundweni uJohane Ngcwele weshumi nane isiqale ngevesi leshumi nambili.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me,
the works that I do shall he do also.
And greater works than these shall he do because I go to my Father.
And
whatsoever he does in my name, that will I do, that the Father may be glorified. If you shall ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you
forever.
Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I would like
ngingathanda uma ningakuxolela ukuba mina ngifunde leli vesi leshumi nesikhombisa futhi.
Even the Spirit of truth, whom the world cannot see, the world,
as long as you love the world, you'll never see.
Because it seeth you not, no matter what he does, the world will see. You don't believe it.
Science
is
patenting on the
concept of seeth him not, neither knoweth him. Now listen, this healing is
talking
about. But ye know him, for he dwells with you. Now, Jesus. And shall be.
Futhi uyakuba nani?
Isn't that plain?
Akucacile lokho na ubani ke lo mduduzi na uJesu nebo wathi ngiyokhuleka kubaba uyonithumelela umunye umduduzi ngisho umoya weqiniso lowo izwe elingemamukele ngokuba lingamazi lingamboni noma limbone alimazi kodwa niyamazi niyabo ukhuluma ngayo uqobo.
You know him, for he dwelleth with you in a body of flesh.
Niyamazi ngokuba uhlala nani emzimbeni wenyama manje ukhuluma kubafundi futhi uyakuba kini futhi uyohlala kuze kube phakade akasoze asuka.
Oh, isn't he a good God?
Oh, akayena yini uNkulunkulu olungileyo na uJesu ulunge kakhulu kithi futhi kuvezwe kahle ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu olungileyo.
He's so good to his children. He has provided everything
that we need.
Truly, you could say, our Father who art in heaven, because he is a Father.
Don't we be disobedient? Don't we be irritated? He still provides for us things.
Whether we are good or whether we are bad, he gives us
noma ngabe silungile noma ngabe sibabi usinika ukudla ukuba sidle izingubo zokugqoka indlu yokuhlala womuhle kakhulu.
If we would just look around and count,
uma nje besingakalaza futhi sibale izinto ezinhle ayizo kithi asimi ukuba sinake lokho ukuba ke ubungenamehlo na ukuba ke ubungenakhala ubungenamlomo ubungenazindlebe na Kuba ke ubungena zinyawo noma izitho futhi wangakwazi ukuhamba hamba na kodwa wena kodwa yabo wabonike izinyawo kuba ke ubungena mehlo futhi ungakwazi ukubona futhi nokho wawungayizwa imisindo kodwa wawungazi ukuthi hey yini na manje lezo zisemizweni mihlanu ayihlinzekayo kodwa manje ke uma nje sizohlala sisondele kuye uzosihlinzeka ngenye into lokho ngokubona ukuthi singabona lokho umuntu ojwayelekile ngakuboni neze lapho sizalwa ngobusha siyambona niyabo
you know him you have seen him he will abide with you forever
niyamazi nimbonile uyohlala nani kuze kube phakade ungubaba olungileyo ungumthombo okulunga umthombo omkhulu wakho konke okulunga nobubaba ungokankulunkulu wethu
He's so good to his believing children.
Muhle kakhulu kubantwana bakhe abakholwayo kodwa manje emhlasimbe into yodwa asihlinzeka ngayo ukukhanya kwelanga. Oh, kukanjani lokho? Niyazi ubungeke uphile ngaphandle kokukhanya kwelanga, ubungeke uphile kodwa isikashanyana ngoba bekungebe bikho lutho olukhulayo. Futhi ukukhanya kwelanga kuyinto enkulu kakhulu futhi edingeka kakhulu. Nokho siyabuka nje bese sithi, "Oh, yilanga," bese sihamba. Yabo siyakweqa kakhulu. Kodwa lokho kukhanya kwelanga kubalulekile empilweni yethu.
It helps us.
Kuyasisiza futhi kusinika amandla futhi manje lokho kukumuntu wemvelo bese kuthi ke kukhona ukukhanya kwendodana kokomoya esingaphila kukho ngoba kwemvelo kuyimifanekiso yokomoya njengoba besinokudla okuhle esikudla etafuleni kungumfanekiso wokudla okuhle esikudla ezwini Niyabonga kungumfanekiso nje kungokuzwakalisa kwangaphandle ingxenye yomzimba yengxenye yokumoya okusho ukuthi ngithi kunengxenye yomzimba niyabo Fana nengane encane nje lapho ingane encane ekhulelwa esizalweni sikanina inyama legazi nje igxuma iqaqazela kodwa ithi nje ingazalwa awuyiboni kodwa kukhona umoya nomphefumulo obulenga eduze kwalowo mama Ukuba ungene kuleyo ngane ngokushesha nje lapho izalwa ngokushesha nje lapho leyo ngane izalwa uNkulunkulu udale umphefumulo futhi wadala umoya ukuba ube kuleyo ngane ngokushesha nje lapho izalwa kulomhlaba leyo ngane incane iyavuthwa futhi iqala ukufunda Kona ke iba ngumphefumulo ophilayo futhi iyazi ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile khona ke isine njengo Adam no Eva nje yabekwa phambi komuthi wokulungile nokungalungile yenza ukukhetha kwayo bese kuthi ke iba nobuhlakani iyakhula ngase sonke isikhathi ngumnotho omkhulu kaNkulunkulu futhi ekugcineni kwehlela ekupheleni komgwaqo ngalo mzimba wenyama futhi njengoba nje lo mzimba uwohloka futhi uyahamba ukhona wodwa olungiselelwa ukwemukela uthi nje ungasuka lapha lomphefumulo okithi manje nalo moya ushiya lo mzimba bese uya komunye omncane omuhle ngcono lowo ngeke uguge lowo ongayikudlula ngani unguNkulunkulu olungileyo kodwa impela unguye Kodwa manje thatha okwesibonelo nje ukuba ke umuntu owazi ngokukhanya kwelanga futhi kukhanya bese ke enqaba nje ukuvuma lokho kukhanya kwelanga na wathi angikukholwa nje futhi uyohlele kameleni lakhe lingaphansi futhi yavala umnyango futhi nje uyenqaba ukwazi ukuthi ilanga liyakhanya ngikukholwa futhi wathi oh kufudumele kunempilo abantu abaphile ekukhanyeni kwelanga banombala futhi baphile kakhudlwana uma behlala ekukhanyeni kwelanga angikukholwa uyosho azivalele nje manje lowo muntu usesimweni esidabukisayo ukhona kungalungile ngamandla akhe engqondo uma umuntu enza lokho
And if a man will shut himself from God,
futhi uma umuntu ezozivalela yena oqobe ukukhanyeni kwendodana kaNkulunkulu kokomoya, kukhona okungalungile ngesimo sakhe sokomoya, ngokuba lapho umuntu enqaba ukuhamba ekuholeni kukaNkulunkulu olungileyo. NjengoNkulunkulu wethu oyinduduzo yethu namandla ethu, futhi ukuhlale kukhanyeni kwakhe ngokukhula ngokomoya.
It's spiritual strength.
Kungamandla komoya ukuhlala kukhanyeni kwendodana yakhe ukukhanya kwenkazimulo yakhe ngani kuyinhlanhla enkulu kunazo zonke esinayo ukuphila ngaphansi kokukhanya kwendodana yenkazimulo kaNkulunkulu bukani amahle amaKristu aphilile Thatha indoda noma oyisifazane oyozibeka phansi ekamelweni elingaphansi futhi engakuboni ukukhanya kwelanga. Ukukhanya kwelanga kwemvelo uNkulunkulu amhlinzekele khona, kodwa uyenqaba ukukukholwa futhi ngenxa yobugovu uzivalela ngaphandle. Leyo ndoda masinya izoba ngephaphathekelwe igazi, izophaphatheka, ngeke ibe namandla amahle, ngeke ibe nempilo. Uthi masinya izo ngenxa yokuthi isizivalele yona yasuka kuyo impela inhlanhla uNkulunkulu ayinika yona. Kunjalo ikwenze ngamabomu. Kodwa-ke uma sizivalela thina uqobo saqhela enkazimulweni kaNkulunkulu, empaphathizweni kamoya ongcwele noma inhlanganyelo kamoya ongcwele, into yokuqala niyazi, siyaphaphatheka amaKristu agulayo. Isehlakalo sethu siyakhula sifiphele futhi lapho kufika izivivinyo ezinkulu siyashabana futhi sibuyele emuva. Kuthatha lelo butho eliphile ekukhanyeni kwendodana kaNkulunkulu, kuthatha lowo moya owazi uNkulunkulu lapho kungekho gagasi lokungabaza, bangama phakathi kwenkathazo futhi bamemeze mhlengi wami ukhona. Haleluya! Ilokho-ke niyabonga. Siyazivalela futhi bayakwenza ngokuzenzekelayo, sikwenza ngenxa yokuthi sifuna ukukwenza, kodwa uNkulunkulu muhle uyasihlinzekela khona. Kodwa abaningi kakhulu namhlanje abafuni ukungena kuleyo ndawo enempilo noNkulunkulu, umKristu ophilile onomoya ophilile. Impela ubungabuthanela umzimba uphilile noma ubani ubengakwenza. Awu, lowo mzimba akunendaba ukuthi uvaka impilo engakanani kulowo mzimba, ubuyele othulini. Kodwa oh mfowethu, lowo mphefumulo awukwazi ukuba nempilo kakhulu, futhi njalo lapho ukhula ukhula emandleni nasemuseni nasemandleni kaNkulunkulu. Sidinga ukuhamba ekukhanyeni kwendodana kaNkulunkulu ngoba ilungile.
We have a great heritage.
Sinefa elikhulu ukwethenjwa obukhulu okungcwele esinikwe khona. Ngakho uzibuze manje mfowethu Branham, ukhuluma ngokukhanya kwendodana, ukukhanya kwendodana obukhulu kwenkazimulo kaNkulunkulu, ukwenza imimoya enempilo, ukusenza amaKristu aqinile na? Yilokho esikukhonela lapho kulobu busuku ngokuthola. Sizithola kanjani lezo zinto na? Zivelaphi na? Zini na? Ngikhombisa ukuthi kuyini mfowethu Branham? Ngingakuthenga ekhemisi na? Kuhlo boluni lwevithamini na? Awukuthengi ekhemisi, kodwa kunenqaba yakho esondele ngokuwe. Uma nje uzokwemukela, kungukwazi nje indlela yokwenza ukuthi ukwemukela kanjani. Kukhona imithi ekhemisi, kodwa kuzofanele kube nodokotela ozoxilonga udaba. Uma bengazange, kungahleka ukubulale wena. Ngakho-ke ufanele ube nokuxilongwa kodaba. Ungeke nje uhambe futhi uthethe isoni futhi usinike umoya ongcwele. Sizofanele ziphenduke kuqala, sifanele zigezwe, kususwe izono zaso, sifanele silungele leli vitamini elikhulu elizonikwa sona. Manje sinemali esisiwe engcwele, niyazi ukuthi yini imali esisiwe, futhi sinefa ifa esilidla ifa njengabantwana abakholwayo. Imali esisiwe engcwele futhi leyo mali esisiwe engcwele nefa lethu elingcwele izwi likaNkulunkulu esinikezwe lona. Izwi likaNkulunkulu elingcwele, izwi iqobo lwalo liyivithamini, izwi iqobo lwalo izwi likaNkulunkulu. Yilapho-ke isizathu sokuba ngibe nemfundiso engaphikiswa kakhulu, njengoba bengingakubiza kanjalo ekumeni kuleli zwi. Kunendaba ukuthi noma yini enye ithini uma ingahambisani nezwi, khona-ke angikukholwa. Niyabo, ufuna ukukholwa, kulungile. Kodwa kimi uthatha izwi, ngoba kodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi lami alisoze lehlileka. Ngakho-ke kuthatha lelo zwi. Ngiphila ngezwi, uJesu wathi kulotshiwe, akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.
And that is given to us as a heritage.
Futhi kuyilokhu, futhi lokho siphiwa thina njengefa, ifa lethu, izwi. Oh, uNkulunkulu, masicabange ngalo ekujuleni kwalo.
It's our privilege.
Kuyinhlanhla yethu, lokhu kwethemba okungcwele uNkulunkulu akubeke ebandleni lakhe. UNkulunkulu wanikele izwi lakhe ebandleni lakhe, nalelofa elingcwele lingelethu. Isipho sivela kuNkulunkulu hayi nje ukucacisa kuloko futhi unqamule lokho futhi uphonse lokho ngaphandle futhi wenezele lokho phakathi ukufanele kunambitha okungokwethu kodwa ukushumayela izwi eligcwele lonke ivangeli sibophezelekile njengamaKristu ukulithatha futhi silikholwe lapho sazi uma izinhliziyo zethu zingasilahli kodwa ke siyazi ukuthi sinomusa kuNkulunkulu Kodwa lapho sazi ukuthi sedlula into ethize lelo file ethize likhulu elingelethu ukuthi siyakwedlula ngoba ibandla lethu lathi abakholelwa kulokhu namhlanje akusikho kwethu namhlanje
If we bypass that then we spoil our
Uma sedlula lokho khona ke sone ifa lethu Sonke singamamelika ngicabanga kanjalo ebandleni kulobu busuku sonke siyizakhamizi zaseMelika siyabonga ukuba ngummelika kodwa nokho kwenzekani efeni lethu laseMelika na kwakuyini na
We begin to compromise And as soon as we
Siqala ukucekiza futhi kuthi nje singaxekisa silahlekelwe ubungcwele befa lethu ngoba siyaxekisa Sikuchimela kuba womongameli kane lokho kwephula umthetho sisekelo futhi senza izinto namhlanje futhi thina ngisho kule mitha encane yokubaka esinayo emgwaqeni lokho kuphambene nomthetho sisekelo Ayikho into enjalo kumthetho sisekelo kuphambene nomthetho sisekelo lokho siyakwenza futhi senza zonke izinhlobo zezinto ephambene nemigomo lesisizwe esasekelwa phezukwayo
We do everything contrary.
Senza konke kuphambene ngakho silahlekelwa yifa lethu ngoba ini na saqedisa phezulu kwemigomo okwakusekelwe kuyo. UNkulunkulu ngisize, uNkulunkulu anisize njengamaKristu kuba singalokothi sixekise nelilodwa izwi lezwi likaNkulunkulu ngokuba lesi sikhwama somnotho esingcwele sanikezwe ibandla futhi kuyinto enhle kakhulu kubana lelivangeli, ivangeli ligcwele. Ukulishumayela ngaphandle kokuxekisa noma yikuphi, lishumayele njengoba lilotshiwe, liphile njengoba lilotshiwe, imali esisiwe engcwele kanje pho. Futhi uma sike silindele izwi ukuba lize lifezeke uma sike silindele uNkulunkulu ukuba agcine izwi lakhe sifanele sihlale nalo ngendlela nje uNkulunkulu aliloba ngayo ingaleso sizathi uma uhlala nalo ngendlela uNkulunkulu aliloba ngayo kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo phakathi kwenu lonke izwi lizogcwaliseka ngiphansi kwamathemba khona manje ngobo lwami ngokubona amandla azamazamayo eza azonyakazisa izizwe masinge impela uNkulunkulu angake athole abantu ngaphansi kokulawula kwakhe uqobo uma ezothela wesilisa noma isifazane ongeke eqedise ezwini lakhe kodwa ozoma lapho njengedwala leminyaka ozokholwa lonke izwi lalo futhi akholwe ukuthi usemva kwalo futhi indoda elikholwayo ufanele uziphathise kwalo uma ungaziphathise kwalo khona-ke awulikholwa kodwa uma ulikholwa ziphathise kwalo futhi ungalenza lisebenze nezwi lizoba kuwe silahlekelwe yifa lethu ngenxa yokuthi siyaxekisa nje futhi lapho sixekisa khona-ke singeke salindela uNkulunkulu ukugcina isithembiso sakhe kithi ngoba siqekezile phezu kwemali esisiwe engcwele futhi sangcolisa imali esisiwe uNkulunkulu asinika yona masigcine leyo mali esisiwe siyigcine ingcwele siyigcine ingcwele gcine lonke izwi lalo futhi ungaxegizi ndawo thatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi ulikholwe ziphathiswe kwalo yima kulo unkanyakazi yilokho sifanele sikwenze yilokho uNkulunkulu akufunayo njengoba ngishilo kulokho kuza emlayizweni wethu kulokhu kuza ngikhuluma ngokuthi kusifanele noma kusifanele ukuba sigcwalise ukulunga konke kukithi kulawo izwi elilethwe kubo kukithi ukuthi sihlale nalelo zwi futhi njengoba sihlala nalo sibona uNkulunkulu esebenza phakathi kwethu ngakho kusifanele ukuhlala nalo yifa uNkulunkulu asinike lona asibuyele muva imizuzu embala nje futhi sithole lawo madoda agcina okukhulu kukaNkulunkulu imali esisiwe engcwele lelo kwakuyizwi lakhe lokho esikudla ifa yizwi
In the time of perplexity,
ngasesikhathini sokuhlupheka, ngesikhathini sokudideka, ngesikhathini sosizi, ngesikhathini sezikhathi ezinzima, bathole induduzo ekugcineni izwi. Izwi liyinduduzo kaNkulunkulu lapho wazi futhi ungahamba wehlele ngisho nasesigodini sethunzi lokufa. Futhi wazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo. Lokho kuyaxazulula, uNkulunkulu washo njalo. Ngeke wathi awu umeluzi wakusho noma ibandla lakusho.
You can say God said so. That's the comfort we get.
Ungathi uNkulunkulu washo njalo, leyo induduzo siyitholayo. Ilapho ngingatshela khona induduzo manje, ilapho watshela khona induduzo yakho, uNkulunkulu washo njalo, ukholwa yimi noma efa ophila.
Whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Ophila kholwe yimi akasoze afa, uyakholwa ilokhu na, yabo kuyinduduzo, kuyinduduzo siyitholayo.
Noah, I spoke of him.
UNoah ngikhulume ngaye, ngiyakholwa kulokhu kuza, induduzo afanele ukuthi wayithola, nakube phakathi kokugxekwa impela.
If the world cannot receive him, Jesus said,
uma izwe lingena kumemukela, uJesu washo njalo ngoba alimazi kodwa niyamazi futhi nimbonile futhi uyohlala nani futhi uyakuba yini.
Noah
wayehlanganene noNkulunkulu, wamuzwa uNkulunkulu, wayenezwi likaNkulunkulu. Ngakho akwenzanga mehluko ukuthi ubani omunye wathini. Noah wayenezwi likaNkulunkulu. Ngakho kwakuyinduduzo kuye ngenkathi yabagxeki efika, wayeqhubeka nababekwenza emgxeka nesayense ithi angawa kanjani amanzi eziphakaphakeni lapho engekho phezulu lapho na? Singafakazisa ukuthi akukho manzi lapho. Uluhlanya Noah, ngani? Ngingafakazisa kuwe ukuthi uluhlanya. Buka lapha, apha amanzi na. Ngikhombise. Angasho kubaba, benezibuko ezazikwazi ukubona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya njengoba sinazo namhlanje. Nakuba nazi ukuthi lalingakaze line, kodwa nokho uNoah waduduzwa ngoba wayenezithembiso sikaNkulunkulu. Amen. Wenzani na? Wahamba akha umkhumbi kubula obungaka lapho mhlampe sasingakaze sibe khona isikebhe, kwakungekho machibi nemifula nezinto ngalezo zinsuku. Ngakho babe ngasidingi isikebhe, kodwa nangu akha into ebukeka iyize futhi wonke umuntu uyamhleka, futhi kwakwenele ukumthena amandla wonke umuntu odlulayo. Wathi buka phezulu ebugqumeni kulolo hlanya phezulu lapho, iyini leyo ndlu yento ayakhayo na? Hlobo luni lwengubo oluyilo na? Futhi bukani ukuthi okwakha ngani, ngani kungumbhedo. Kodwa lokho induduzo uNoah ayenayo ngoba wayenezwi likaNkulunkulu, kwakuyinduduzo, wayazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo. Amen. UNkulunkulu wakusho nalokho kuyakuxazulula. UNkulunkulu washo njalo. Wazi kanjani ukuthi lizokuna na? UNkulunkulu washo njalo. Wazi kanjani ukuthi amanzi azovela phezulu lapho na? UNkulunkulu washo njalo. Leyo yinduduzo ayenayo ezwini. Ake siyibhekisise umkhumbi wakhe imizuzu embalwa kuhlobo lwendlela yobuhlanya yokuwaga. Nike naqaphela ngale kuGenesis, wathi wakhe ngumuthi wegofa. Manje uma uke wathatha futhi wafundisisa ukuthi isihlahla igofa sasiyini, sicishe sifanane nebalsam, siwukhuni olulula ngempela futhi sifanane nesiponji nje, bonke sigcwele amangamuzana amancane. Uma siphila esihlahleni sinamanzi esihlahla kuso, futhi nje ungawunquma amanzi esihlahla aphume kuso. Ngakho akwenzile utsho, kodwa isiponji manje wathi ungawakhi ngomuhle umkhokhi olukhuni, ungawakhi ngomthombe noma ngesihlahla esiqinile sokusahlamvu, kodwa wakhe ngesihlahla igofa, uhlobo lwesihlahla esilula kakhulu nesisasiponji kakhulu esingaba khona. Uma sibekwe emanzini besiyocwila ngomzuzu, wakhe ngesihlahla segofa bese ulungisa kanjalo. Wathi ufanele ube mude kangakanani, nokuthi kufanele ube mude kangakanani, futhi wathi faka amakamelo kuwo, amakamelo amathathu. Umfanekiso omuhle kanje pho, ukulungisiswa, ukungcweliswa, umbhaphathizo kamoya ongcwele, amakamelo amathathu. Niyabo, futhi kumbulani, wathi faka ifasitela kuwo, ifasitela lalingekho eceleni, laliphezulu. Niyabo, ukulungisiswa, uluza, ukungcweliswa, uWesley, umbhaphathizo kamoya ongcwele, nokukhanya, kukhanya phakathi. Lokho ngokukhanya kwendodana kaNkulunkulu esifanele siphile kukho futhi sihambe kukhanyeni.
Amen.
Futhi kubulali kwiphansi eliphansi kwakuyizinto ezinebuzelayo esitezi sesibili kwakuyizinyoni kodwa esiqongweni kwakumbunawa nomndeni wakhe phezulu esiqongweni ukuze bakwazi ukubona nokukhanya kwangena. Manje washo ukuthi inxa wakha lona ngesihlahla segofa lapho uthola wonke wakhiwe futhi walungiswa khona-ke ngifuna ukugcobe ngaphakathi nangaphandle. Awu ngangitadisha ngolunye isuku kwakuyini leli kolitali na ikolitali ngithi yitiyela ukuthi sithathe amakhemikhali futhi senze itiyela futhi sigcobe umgwaqo emifantwini kanjalo njalo ngetiyela kodwa ngalezo zinsuku kwakwehlukile. Babenesihlahla senhlaka futhi bathatha isihlahla esihlala seluhlaza bese besigawula futhi esikhundleni sokuba nezinto thina njengoba senza namhlanje ukukhipha inhlaka bashaya isihlahla futhi bashaya isihlahla kwaze kwaphuma amanzi esihlahla nenhlaka khona-ke babelishisa futhi balithululele phezu kwalelu godo luthambile lwegofa olwalugcwele njengesiponshi futhi nje lwagcwala phama. Kwasekuthi-ke lapho selube lukhuni wawungeke ushayele isipikili kulo yabo lwase lulungele ukwemukela lokho kunjengokristu. Lelo ibandla nebo ibandla lifanele lizithulule futhi lithole ukubalula ngempela likhiphe lonke ihlelo kuwe. Likhiphe lonke izwe kuwe likhiphe konke ukungakholwa kuwe futhi usuke. Futhi kwakukhona omunye owayefikile kithi owanqunywa empilweni yakhe esencane futhi wachotshozwa futhi washaywa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu wachotshozwa ngobubi bethu. Washaya kwaze kwathi ukuphila kwakhe kwathululwa njengenhlaka iphuma esihlahleni. Futhi umKristu angalicwilisa kanjani? Uma ungene lutho kodwa ufanele uthulule kuqala inkathazo yakho ingukuthi asifuni ukuthulula kodwa sithulule yonke imicabango yethu, zonke izivumokholo zethu, zonke izincwadi zethu futhi sicwilise umoya ongcwele onguNkulunkulu ezwini lakhe. Khona-ke lwalungakwazi ukugibela isiphepho, lwalungakwazi ukugibela izilwandle ngoba lwalulukhuni ukwedlula noma yiluphi olunye ukhunu. Kwakungekho lutho lwalungathatha indawo yalo, akukho okunga izingxenye zomkhumbi zisalokhu zimile. Eminyakeni ezinkulungwane eziyisithupha eyedlula futhi bathola izingxenye zawo ngoba usekhona, ngoba wenziwa lukhuni kakhulu kusukela kulokhu kubhekisiswa okwagcina izahlulelo zingaphandle, amanzi ayeyizahlulelo.
And when we come into Christ through his beaten life, soak him up into our system.
Futhi lapho singena kuKristu ngokuphila kwakhe okushayiwe simcwilise enqubweni yethu siba ngonokolotwe kakhulu ezintweni zezwe baze bakwazi ukumela ulaka. Lapho iziphepho zigingqika nolwandle luphambene nokho isikebhe sincane asihluleki sishelela ngqo sidabula magagasi siye edwaleni leminyaka.
Noah had a consolation that while he was building this,
uNowa wayenenduduzo ukuthi esakha lona ngenkathi esenza lo mkhumbi wayazi ukuthi wayeduduzekile ngenxa yokuthi wayenezwi lenkosi elamtshela leso yiziyalo. Ukuba-ke othile wayethe awusho Nowa uchaza ukuthini ngokwakha lokho ngesihlahla sekofa na ngani uyazi ukuthi lelo khuni ukuba bekuyoba namanzi bekuyoba yinto yokuqala ukucwila. Kodwa nebo uNowa wayelandela iziyalelo wayenezwi likaNkulunkulu elalingumduduzi wakhe izwi laliyinduduzo yakhe. Ngiqonda ukuthi kungani uNkulunkulu engenza ngiwakhe kanje kodwa yilokhu athi kwenze. Angiqondi ukuthi kungani uNkulunkulu engenza ngenze ngendlela engenza ngayo. Angiqondi ukuthi kungani engangivumeli ngibambisane futhi ngenze zonke lezi ezinye izinto futhi ngiqhubeke nebandla kodwa lokhu ngumyalo wakhe. Lele yindlela athi wakhe ngayo. Uzokwenzani ngakho na? Azingifanele nje ngibeke amapulangwe phezulu lapho futhi ngiwabethele futhi lawo mapulangwe yizwi likaNkulunkulu futhi nakho kulele induduzo yami kunjalo ngoba wakhiwa ngendlela uNkulunkulu athi awakhiwe ngayo. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihogo angeke alehlule kunjalo kuyini na phezu kwesambulo sakomoya ukwazi ukuthi uJesu Kristu ungubani. Not the third person. Are you Mundu as a tattoo? Cause it goes a tattoo, a good cause, Naguba, Wakombi, Sagotia Masango, and Sioko, I am Melano now, Motua, our source, Aguas, Gungoba. No, sure, no, why in Alamazi? What to do, Zwang, Goba, Wayazi? I wouldn't have a good Israel, Latin.
What are some contacts?
Gubagel Munia, Usong Contelega, figure, Futi, what him, Fortino, Wayazi, Salakushi, Banda, Futi, what has Gala, Guloku, Tela Gangane, against Kombi, Ogutiza, Umawaka, or Tatinganum, Okio, Kinilum, Galana. Okay, ngeke ukwenze wena uthi awu ngingafakazisa ukuthi umokhi uwukhuni oluqinile kunalokho lokhu okuyikho akwenzi imehluko ukuthi umokhi uqine kangakanani ukucacisa kukaNkulunkulu kwakuyisihlahla sekofa uNkulunkulu uzokwenza ukuthile ngalolo khuni unokuthize ukuba anezele kulo abanye babo bathi pho awuzitheleli ngani ibandla lapho imihlambi yemikhulu yabantu abanobuhlakani iza khona egqoke kahle futhi elungiswe kahle futhi angakukhokhela kahle Lezi ezinjalo futhi ushumayele evangeli na ungani ushumayeza esikhetshaneni sabantu bombofu ukuthi bulawa indlala wafu kanjalo njalo nakho konke kanjena basho lokho kuba ushumayele abamele iqiniso kodwa umfo wethu ngeke ngakutshela ngeke utshele isicuku sabuhlakani umuntu othile owazi OABC babo na akwenzi mehlungu ukuthi hlobo luni lwesicuku okuyiso labo ovumayo kwemukela uKristu Kristu wenza ukuthile ngabo yileso sicuku lowo muntu mhlawumbe ongabazi o-ABC bakhe kodwa uma engabazi uyabazi uKristu futhi yilowo mehluko Niyabo akusikho ukuma igazi eliluhlaza enizisho ukuthi ninalo igazi likaJesu Kristu eligxilisa kwehange kithi futhi lisivikele kuye Ake sisho omunye nje sisekukho uJobe ngiyathanda ukukhuluma ngoJobe ukuthi leyo ndoda yayinomduduzi kanjani wayeyini umduduzi wakhe na izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu amtshela ukuthi wayezoba ngolungileyo inqobo nje uma wayenikele ngalowo mnikelo wokushiswa uJobe waphumula ngesizotha phezu kwalowo mnikelo wokushiswa lolu ndaba ukuthi iziphepho zifika kanzima kangakanani mangaka amathumba aqubukayo zingaki izinto ezasuswa kuye wayeselokhu emezwini likaNkulunkulu kwakuyinduduzo kuJobe lapho abantu bakhe befika amabandla futhi azama ukumbuyisa futhi athi buka lapha Jobe buka lapha uyazi ukuthi wonile uyazi ukuthi wenze okungalungile uNkulunkulu beyoke ayijezise kanjani indoda elungile kanjalo athathe konke enakho athathe abantwana bayo adilize ekhaya layo enze zonke lezi zinto futhi ephule impilo yakho na futhi nakhu lapho khona uhlezi lapha odabukile olusizi kanjani ungazithethelela kanjani Jobe ngokuthi awusize isoni kodwa uJobe wayazi ukuthi wayengezise isoni ngoba wayemezwini amen uNkulunkulu wayidinga lowo mnikelo wokushiswa nokuvuma noJobe wayenze ukuvuma kwakhe futhi wama izwini futhi wakhala phakathi kwenkathazo yakhe ngiyazi umhlengi wami ukhona amen ngezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni futhi noma izibungu zesikhumba ziphuphisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu
See, his comfort was God's
comfort. That's
the heritage that we have.
It's a promise. Yes, it is. Abraham sikhulume ngaye kulukhukuza ngithanda kumbuyisa futhi kulobu busuku nje ngenzela omunye ufakazi yeke induduzo u-Abraham ayenayo lapho abantu ngahle ukuba bambiza ngohlanya ngenkathi yonke into ingahambanga kahle ngu-Abraham babeyothini na uyaphi Abraham nalowo mfanyana na ngiyenyuka kuba nginikele ngaye ngani awu uma enguJehova ngenkathi ekhuluma kimi uNkulunkulu samandla u-El Shaddai isifuba ngenkathi ngineminyaka eyikhulu budala nomkami wayenamashumi ayisishiyagalolunye futhi unginika lo mntwana manje uma lowo Nkulunkulu ofanayo edinga ukuphila kwalo mntwana ngamamukela njengovela kwabafileyo nginethemba lokuthi uNkulunkulu namandla okumvusa kwabafileyo ngani na lokho kwakuyinduduzo yakhe niyazi uJobe wathi ngesikhathi sakhe noma engibulala nokho ngiyomethemba ugxilise okwehange ezwini wayazi ukuthi izwi lathini futhi leyo kwakuyinduduzo yakhe lokho kwakungukuhlala kwakhe ukumamukela ukumbamba no-Abrahama wazi ukuthi wayengunkulunkulu ngakho uma indodana yakhe yayifile eyakhe isizalo sikasara sasifile ubudoda bakhe babufile futhi nokho unkulunkulu umnikela umfana ngenxa yokuthi wamethembisa lokho futhi uma izwi elifanayo elamethembisa lokho lamtshela ukuba anikele ngendodana wayazi ukuthi unkulunkulu wayekwazi ukumvusa kwabafileyo manje uma unkulunkulu wangivusa kwabafileyo mina isoni ngifile esonweni nasesiphambukweni waphilisa umphefumulo wami wenza okuthile kimi wenza okuthile kuwe wasusa lowo moya wezwe kimi wathatha leso sifiso sezwe wangiphakamisa ngaphezu kwalawo mathunzi futhi unginike umbhaphathizo kwamoya ongcwele uma unkulunkulu wami engenza lokho ukufa ngeke kwangehlukanisa naye gabo mnumzane akukho okungangehlukanisa yileyo induduzo okholwe yimi noma efa ophila kunjalo ngiyazi odla leyo inyama yami yaphuze igazi lami nokuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngomuhle kuphela uma unkulunkulu bengangithatha ngekathi ngisephansi odakeni nasesonweni futhi angivuse ukungenza umkristu ukuba unkulunkulu bengangithatha ngenkathi ngikhungathekile futhi ngisosizini futhi ngangisesimweni engangikuso odabukile olusizi futhi angivuse ukuba anginike ithemba lokuphila kuphakade nokungibhaphathiza ngoboya ongcwele nokungigcwalisa ngamandla akhe nenkazimulo khona-ke uyakwazi ukungidlulisa esigodini sethunzi lokufa futhi angemukele enkazimulweni ngakolunye uhlangothi ngoba wakwethembisa leyo yinduduzo yethu ngimi kuKristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi iyizihlabathi ezibishayo abantwana bamaHebheru ngenkathi beya esithandweni somlilo njengoba sikhulume ngakho kulokhu kuza ngenkathi beya esithandweni somlilo ukuba banikele ngokuphila kwabo babekwenzile ukuma kwabo njengoba sikhulume ngakho kulokhu kuza kodwa kwenzekani kubona bathi unkulunkulu wethu namandla amen khona lapho bama phezu kwani na uyayiyini induduzo yabo na emizuzini embalwa babezoshiswa babe yizicucu isithande somlilo sasishiswe ngokuphindwe kasikhombisa kunoma sake sashiswa kodwa babe nenduduzo ungani na sazi lokhu ukuthi unkulunkulu wethu unamandla okusikhulula kulowo mlilo othukuthele bona induduzo yabo yayiphumule phezu kwekhono likankulunkulu ababemkhonza ohe ukuphumule phezu kwekhono lakhe lelo yithemba lami nokuhlala ngiphumule phezu kwekhono lakhe ngiphumule phezu komusa wakhe hhayi phezu kwalokho engiyikho lokho ayikho ngiphumule phezu kwesithembiso sakhe ngoba wenze isithembiso futhi wafunga esithembisweni futhi ngiyazi ukuthi sinokuphila kuphakade kunjalo waphumule phezu kwalokho abantwana bamaHebheru bathi unamandla okusikhulula noma kunjalo uma engakwenzi asisoze sakhothamela isithombe sakho ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane nakuba engenqaba ekupheleni komgwaqo noma yimuphi umkristu bengathi nakuba engiphonsa ekwehlukaneni kwaphakade nokho ngiyamthanda nokho ungowami esiyokweni ngisengacabanga ngendlela engicabanga ngayo manje ngisazomthanda njengoba iminyaka iqhubeka ngisamthanda ngoba kukhona okwenzekile enhliziyweni yami kukhona okwenzekile futhi uma benginokuphila noma ngibe nokuthathu njengenkosi uJesu Kristu ngiyakulangazelela kunjalo ngoba kukhona okwenzekile ungokuphila kwami weza kimi Mose wayazi ngenkathi uMose enaleso sibopho sabantu abayizigidi ezimbili ngenkathi bahole bekhiphe egibhithe uzobondla kanjani na abantu abayizigidi ezimbili nabesifazane bephethe isixheke esincane sezinkwa ezixoviwe phezu kwekhanda labo iminyaka engamashumi amane yohambo uzobonakala kanjani na zingaki izingane zingazalwa kusuku ngabunye eqenjini labantu abanjalo na bangaki abadala nabakhubazekile na zingaki izingubo ezizoguga na ngizozitholaphi izingubo na ngizobondla kuphi na ngize kubo njengomholi ngizokwazi kanjani ukukwenza na umose waphumula phezu kwalokhu ngoba unkulunkulu wathi impela ngizoba nawe leyo yinduduzo yakhe impela ngizoba nawe Iloko kupela ayekudinga ukuthi uMose waphumula phezu kwenduduzo yesithembiso sikaNkulunkulu. Impela ngiyoba nawe Mose. Ngakho manje ke akusikho uMose ukubona ukuthi bondliwa kanjani. Uzokwenza kanjani inkosi na? UMose akawubuzanga lowo mbuzo. Akusiyo umsebenzi wami ukubuza imibuzo, akusiyo umsebenzi wakho ukubuza imibuzo. Kungumsebenzi wethu kumkholwa futhi simlalele, futhi sizizwe sinethezekile ngenkathi sisaphumule phezu kwesethembiso sakhe. UNkulunkulu washo njalo, lokho kuyaxazulula. Munye wake wathi kimi futhi Branham, awesabi yini lapho uya ipulpiti lapho futhi babizelwe kwelamanqamu na? Awesabi ngezinye izikhathi umi kulowo mugqa kuzoba nephutha na? Qhaba umnumzane. Angesabi ngoba ngesizothanga ngiphumule phezu kwezulu lakhe. Ngizoba nani ngenkathi esho kimi ngalobu busuku, akukho muntu oyakuma phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho. Wathi ngiyoba nawe. Futhi unqume zonke izitha umenga kimi ngenkathi ngangingafanelwe ukuba ngimiswe, kodwa ngenxa yokuthi wakwethembisa ngenxa yomusa wakhe ngiphumule ngesizotha phezu kwalelozwi. Kunjalo ngoba wakwethembisa, wakwethembisa uyakwazi ukugcina lokho akwethembisile. Kunjalo uMose wayekwazi lokhu, uzoluwela kanjani ulwandle na? UMose wathi angazi, kodwa wethembisa ukuthi uyoba nami. Ngakho ungalinge uwele bhuloho uze ufike kulo. Hlala nezwi likaNkulunkulu noNkulunkulu uzovula indlela, ngoba uyindlela. Yebo, uMose waduduzwa yizwi uNkulunkulu alikhuluma kuye. Manje uJohane ngikholwa ukuthi sibhekisele kuye kulokhu kusa, ngiqinisekile, kodwa ngicabanga ukuthi sibhekisele kuJohane uMbhaphathizi. Phandle hlane uma omunye umuntu ngenkathi enyukela wathi buka lapha kunabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili mini kwa-Israyeli namhlanje, uzomazi kanjani lo Mesiya na? Uzokwazi kanjani na? Uzoba ngumuntu ojwayelekile, uyoba ngenye yamadodana kaDavide. Uyofikaphi uzalo lukaDavide na? Kunezinkulunkwane eziphindwe kazinkulunkwane zabo. Uzomazi kanjani na? Uzokwazi kanjani ukumethula ezweni futhi wazi ukuthi nguye na? Wathi nginezwi likaNkulunkulu ngizomazi. Wathi ukhona omi phakathi kwenu manje. Amen. Ukhona omi phakathi kwenu manje eningamazi, uyonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Uzomazi kanjani Johane na? Ngiphumule phezu kwezwi likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ehlane wangitshela ukuba hamba ubhaphathize ngamazi. Wathi engiya kubona umoya ehla futhi ahlale phezu kwakhe, lowo nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. UJohane wathi wayemi lapho, kodwa bengingamazi. Wayengumuntu ojwayelekile, wayegqoke njengomuntu, wayebukeka njengomuntu, wayengumuntu. Wathi bengingamazi, kodwa lowo owangitshela ehlane uzobona isibonakaliso, nalowo kuyoba ngumoya uhlezi phezu kwakhe. Uyoba nguye ozokwenza. UJohane wayengesabi ukuthi wayezokwenza iphutha, ngoba wayemazi. Amen. Oh, singaphaphalaza kanjani khona-ke lapho uJesu ethi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amademoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka noma baphuze kubulalayo, akuyi kubalimaza, bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, bayakusinda. Futhi amadoda alolu suku athola ukuthi ayawaphika lawo mandla, benesimo sokubesaba uNkulunkulu, kepha amandla akamoya ongcwele bewaphika. Impela livuliwe ukuze silibone. Siyaduduzeka ngoba izwi likaNkulunkulu lakhuluma futhi lasitshela lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Wathi kuyoba khona abagxeki abavukayo babeyosho lezi zinto. Ngakho bekufanele kusiduduze kakhulu ngalokho, ngoba sinezwi likaNkulunkulu kunjalo elisitshela lezi zinto. Oyebo, uJohane wamazi ngokuba wayenezwi lesithembiso sakhe. UNkulunkulu wambethembisa wathi ngizokwenzela izithembiso. Johane, uzobe uphandle lapho ushumayela, qhubeka ngo futhi nje ushumayele futhi udedele amabhinzela awe noma aphi lapho efisa khona. Lapho abafarisi labasadusi nazo zonke izinhlangano zikhuphuka, ningabambisani nazo, ningazihlanganisi nanoma yibaphi. yabo yema khona lapho nje bese ubeka izembe bandeni yomuthi futhi ngekathi benyoka wathi ninenzalo yezinyoka ubani nixayise ukuba nibalekele ulakaluzayo na ningaqali ukusho ukuthi sinalokhu enhlanganweni yethu sino-Abraham ubaba wethu esezathi uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawa matshe wathi dizeke ngenkathi bona omunye umuntu angahle ukuba wathi ume kancane nangomphristi omkhulu ngakolunye ohlangothi umphristi omkhulu noma akukho umphristi omkhulu umbhishobhi noma akukho umbhishobhi inkosi noma akukho nkosi kukhona uHerodi ehlezi laphaya nojohane wathi akuvunyelwe ukuba uthathe umkafilipu futhi uhlale naye amen wayenani na izwi likankulunkulu amen wayengelandaba walishumayela engaxikisi wayenezwi leyo kwakuyinduduzo yakhe unkulunkulu wangitshela ukuthi lowo mesiya uyoba ngubani awu manje uma ezoba khona noma imuphi umesiya ucabanga ukuthi kuzoba ngumpristi wethu omkhulu na ucabanga ukuthi ubeyokwazi ngakho na angazi kalokho kodwa unkulunkulu wathi kimi ngiyobona umoya wehla uyophumula phezu kwakhe uyoba yilowo amen lowo uzoba ngumesiya wami ujohane wathi nginenduduzo enhliziyweni yami ngilindile ngoba ngiyasazi isithembiso sikankulunkulu lapho ngimbona ngiyomazi ngolunye usuku owehla egqumeni kufika ulazaro nojesu ehla egqumeni ukuba abe waphumela ngqo emanzini futhi ujohane wathi bheka nango uye lowo wonke umuntu waqalaza abakwazanga ukwehlukanisa omunye komunye bonke babukeka befana ngentshebe yabo nengubo ende kodwa ujohane wathi ngiyamazi ngoba kunesibonakaliso esimlandelayo ngiyamazi nguye lowo bheka iwundlu likankulunkulu elisusa isono sezwe ujesu akazange aphakamise ikhanda lakhe kodwa wahamba waqonda ngomfuleni ukuba babhaphathizwe kanjalo ukuthi fanele ukugcwalisa ukulunga konke wayazi ukuthi wayengumesiya ngoba enhliziyweni yakhe wayenezwi likankulunkulu nesithembiso singaphumula kanjani kulobu busuku kanjani ukuthi lapho udokotela esuke embhedeni futhi wathi leyo nhliziyo izoba yizicucu nje lokho kushaya kwemithambo akusekho ukuphefumula kuyehluleka uyafa kodwa ngiyamaze ngimkholiwe futhi ngikholisekile ngokugcwele unamandla okugcina lokho engikunikele kuye kuze kube ngalolo suku haleluya impela ninesithembiso sikankulunkulu okholwa yimi noma efa ophila ophila akholwe yimi akasoze afa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo sinesithembiso izwi likankulunkulu buyinduduzo kithi ukuhlala nezwi likankulunkulu manje onke la makhaya amakhulu anginawo amaningi awo ebhalwe phansi lapha kodwa ukonga isikhathi siyazi ukuthi aduduzwa yizwi likankulunkulu nakhu akwenzayo abuke emuva sengathi omunye wayebuke emuva futhi abone ukuthi yini omunye wagcina izwi futhi waduduzwa futhi uyaphuma kwase kuthi-ke lona omunye wabuke emuva wayesebona ukuthi wenzani ngakho walandela izwi wayesephuma waduduzwa azi ukuthi wayenesithembiso sikankulunkulu ulandelayo uyafika wezwa umoya phezu kwakhe futhi wazi ngakho walandela izwi likankulunkulu waba nenduduzo ayenayo ngamunye wabo elandela izwi likankulunkulu lokho kwakuyinduduzo
Oh, brother, listen to this now. One day, that word was made flesh.
Oh, mfowethu, lalela lokhu manje ngelinye ilanga. Lelozwi lenziwe inyama. Yilokho-ke, lelozwi lenziwe inyama esimweni somuntu.
The word of God that brought comfort.
Izwi likankulunkulu elaletha induduzo lenziwa umuntu lapha phakathi kwethu. Besingaphatha izwi likankulunkulu ngezandla zethu. Besingaxhawulana nezwi likankulunkulu. Waye yizwi.
In the beginning was the word and the word was with God and the word
Ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu lelozwi likankulunkulu lenziwa inyama umduduzi waphila lapha emhlabeni siyabona ukuthi wayeyizwi wenza njengoNkulunkulu wayebukeka njengoNkulunkulu washumayela njengoNkulunkulu waphulukisa njengoNkulunkulu waye nguNkulunkulu ngazo zonke izindlela waye nguNkulunkulu wakhuluma njengezwi wayebukeka njengezwi washumayela njengezwi wayeyizwi amen Oh, kwakuyoba induduzo enjani pho ukuhlala phansi ngakuye belingeke lithande ukuba likwenze na wena uthi oh impela bengingakwenza futhi Branham umzuzwana nje ngani ngangiyogijimela kuye ngihlale phansi eceleni kwakhe ngenkathi wayelapha emhlabeni wayengakaze abekhona umuntu owayengake ame esicathulweni sesikhumba sakhe owayengake ame emhlabeni futhi wathi ngingukuvuka nokuphila ethuneni likalazaro
believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Oh my. Oh, yimi nama efa wophila. Oh hey, kwakungubani lowo na? Kwakuyini lokhona? Lelo kwakuyizwi. Wayeyizwi. Akumangalisi wayekwazi ukuma lapho futhi yahlikihle izinyembezi emehleni akhe njengomuntu futhi wayekwazi ukukhuluma nomuntu owayefile izinsuku ezine ethuneni futhi athi Lazaro phuma. Kwakuyini lokho na? Lelo kwakuyizwi. Amen. Lelo kwakuyizwi lisemnyakazweni. Wayeyizwi. Lelo kwakuyizwi elafika kubaprofethi. Lokho kwakungukuthi ngamunye wabaprofethi wambikezela. Washo Stefano enkantolo yesanedrini yimuphi woyihlo ongabahluphanga abambona eza owabona olungileyo ngaphambilini watshelwa ukuthi uyafika na yimuphi wawoyihle ongamhluphanga na manje nithathe inkosana yokuphila futhi niyehlabile ohe nithathe izwi lokuphila ngokuba wayeyizwi nango izwi laliphakathi kwabo bambonile ehamba eyathuneni labafileyo bambona imisa wesifazane wasenayini ezansi lapho ngenkathi udwendwe lomngcwabo nendodana yakhe okuwukuphela kwayo isidumbu siqunyisiwe siya ethuneni kodwa leso sidumbu sihlangana nezwi nakuba wayeyisidumbu nokho waphila.
Though he were dead, yet shall he live.
Noma efile nokho uyakuphila isidumbu saphila ngoba sihlangana nezwi. Oh ukuthi liyokwenzani lapho lixhumana nalelozwi leyo induduzo. Oh ngesinye isikhathi amadoda akubona lokho isingejane sabasegalile mhlampe abadobi futhi babe nendoda endala empofu eyayigula kakhulu yayingakwazi ukuphuma empedeni wayo futhi bazama ukuyisa izwini futhi abatholanga ndawo ngokuba babebaningi ababelambele uNkulunkulu nendlu yayinqwabelene ikotishi elincane umkhumbi wabadobi ezansi empuleni benamathayizi ambalwa angaphezulu futhi ukuyisa le ndoda phambi kwenkosi abazange bacabange ngenani okwakuzobabiza lona badiliza uphahla noma yini ukuze nje bakwazi ukuxhumana nezwi futhi kwathi nje yena izwi wabona uhlaka lomkade luza lwehla wathi uthethelelwe izono zakho ndodana thatha uhlaka lwakho futhi uqhubeke uye ekhaya ngani na wayesekuxhumaneni nezwi niyabo walikholwa manje kuba wayethe kodwa niyazi kade ngilele lapha yonke le minyaka ngeke ngakwenza lokho kwakungeke kumsize ngalutho kodwa ngenkathi exhumana nezwi wemukela izwi wemukele izwi ngokujabula ngiyalikholwa ngiyazi ukuthi linjalo ngiyazi uyizwi ngakho ke wathi nje angaxhumana nezwi wathatha uhlaka lwakhe wayesehamba waqhubeka umfarisi wathi lo muntu uyahlambalaza uthethelela izono wathi ikuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma cha bathi uhlaka uhambe ehe wohe behluleka ukubona ukuthi wayengubani wayeyizwi induduzo enje pho kulabo basegalile bamkholwa kanjani babemthanda kanjani manje ngolunye usuku bambona eCalvary bamuzwa ethi kusezikhashana nezo lingabe lisangibona wo ngendodana yomuntu ngifanele ngenyukele eJerusalema futhi ngibekwe ezandleni zabantu abayizoni ukuba bangibethele futhi ngife babengakumela kanjani na izinhliziyo zabo zazephukile babetangele bonke babesebumnyameni babengake baze bamdele kanjani na ngoba izwi abaprofeti ababelikhulumile izwi izazi nawo onke amadoda amakhulu angcwele emuve kuphela ni ukuqala kwezwe wayekhulume ngalelozwi futhi nanti laliphakathi kwabo kodwa manje ke bukani isithembiso esinje asenza angikunishiyani izintandane angikunishiyani izintandane ngizokhuleka kubaba futhi uyonithumelela omunye umduduzi ongumoya ongcwele futhi uzohlala nani inguna phakade ngisho umoya weqiniso lowo izwe elingemamukele ngokuba lingamazi alimboni kanjalo limazi mazi kodwa ninani yamazi niyamazi ngoba unani futhi uyakuba kini nanko futhi uzohlala isikhathi eside kangakanani na inguna phakade khona ke liyini izwi likaNkulunkulu na yini induduzo yethu namhlanje na kungenkathi semukele umbhaphathizo kamoya ongcwele namandla kaNkulunkulu ophilayo iphile kithi.
with the word of the living God.
Lalokho ngezwi likaNkulunkulu philayo siyama lelozwi lenziwe inyama lakha phakathi kwethu. Manje lelozwi lifanayo elenziwe inyama lakha phakathi kwethu selibe inyama yethu.
He is with you now, but he shall be in you. Now that same word
Unani manje kodwa uyoba kini manje lelozwe lifanayo umprofeti alikhuluma lelozwe lifanayo elenzwe inyama lelozwe lifanayo lihlala ebandleni
Therefore if we don't compromise
Ngakho ke uma singaxigizi lelozwe sihlala nalo ngo uma singaliqigizi lelozwe lifanayo liphila kuwe lizoveza into efanayo Ela kwenzayo ngenkathi lenziwe inyama ngoba inyama yakho iyalibamba
That's the reason visions can break.
Ingaleso sizathu imibono ingaqhoboza isithiyo somsindo. Ingaleso sizathu umbono ungagobokela ezivimbezelweni zesikhathi.
And say, thus saith the Lord, it shall be so and so. That's the way.
Futhi uthi isho kanje inkosi kuyobanga ukuthi nokuthi futhi kungaleyo ndlela kuyini na yizwi liphuma kumoya.
You do not see me. You see my body. You don't see me.
Awungiboni ubona umzimba wami, awungiboni, angikuboni ngoba ngibona umzimba wakho kuphela. Lezi isandla sami kodwa ubani mina ongumnikazi wesandla na? Lokhu kungumzimba wami kepha mina ngikubani na? Ngumoya.
And if I'm born again, if you're born again, it's God's
Futhi uma ngizelwe ngokusha, uma uzelwe ngokusha, ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liphile kithi. Futhi uma sixegisa phezu kwalelizwi, futhi sithi sinomoya kaNkulunkulu, singazisho kanjani ukuthi sinomoya kaNkulunkulu na? Lapho umoya kaNkulunkulu ufakaza ngezwi lakhe uqobo, akasoze akuduka iyintshikulo. Kunendaba ukuthi amahlelo athini, uzosuka kanjani kulo, libe liyizwi lakhe uqobo na? Isithembiso ngizoba nani umduduzi wathi ngizothumela umduduzi futhi babuthana ekameleni liphezulu futhi balinda lapho kwaze kwaba usuku lwePentecost futhi ngenkathi uboya ongcwele fika khona impela nje izwi lathi uyokwenza wenza khona impela uNkulunkulu athi uyokwenza Isaiah 28:8 noma 28:8 10:8 noma yangi kodwa ukuthi ngo Isaiah 28:8 10:8 10:8 lathi isiyalezelo sifanele sibe phezulu kwesiyalezelo umuntu phezulu komuntu phezulu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelele kulokho kudle ngokuba ngezindebe ezingikizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu lokho athi uyokwenza Paul wabhekisela kuwo ezincwadini ngamadoda ngezinye izindebe uyokhuluma kubantu futhi ngenkathi uboya ongcwele efika wafika nezwi impela udumo futhi lapho ufika futhi lapho ungena ebandleni elizelwe ngokusha uyofika ngamandla nokubonakaliswa kobukhona bawo izwi likaNkulunkulu umduduzi kithi eveza into eyiyo impela Muva nje bengikhuluma nompriest wathi ngani ungothisha weBhayibheli nje wathi wena hlala nje neBhayibheli wathi lowo ngumlando webandla likaKatolika ngathi manje ke namhlanje uzisho ukuthi umkhulu ngokwedlulele na wathi impela sikukhule sikufisayo uyabo ngoba kwenziwa yibandla igunya elinikezwe ibandla ngathi kukhona okwenzekile ngoba ezinsukwini zasekuqaleni wawunezibonakaliso nezimanga nezimangaliso ukuthi umoya ongcwele wawunawe Ibandla likaKatolika lasekuqaleni lakhuluma ngezilimi ibandla likaKatolika lasekuqaleni la profeta ngabe na ba profeti ibandla likaKatolika lasekuqaleni lenze zonke lezi zimangaliso baphulukisa abagulayo bavusa abafileyo bathazuluka bampongoloza baziphathisa kwezinhlanya basenemoyeni babebizwa ngohlanyayo kodwa ninesitashi kakhulu namhlanje ninamaKatolika niyabo uye enkambisweni entsha sekuyisikhathi sokuba ibandla likaKatolika libuyele lapho liqala khona ngaleyo nkathi ngalezo izinsuku ngenkathi uhamba noJesu waseNazaretha nezwi laba inyama niyabo ninesikhatshana sabapristi nophapha nezinto phakathi lapho okugulele lozwi futhi waliphendukezela futhi wasekho amandla ebandleni inhlangano nje njengeMethodist, iBaptist, iPresbyterian nePentecost kuyinto efanayo inhlangano asisuke kule nhlangano ungazivaleli ezinto ngisini zenhlangano ethile njengegumbi elingaphansi komhlaba ndawo nokungakholwa ukuphika izwi likaNkulunkulu Ngikatshela ukuthi noma imuphi umbishopi kumbe noma yini kuthini
Let the word come in you make flesh
Vumela izwi lingene kuwe lenziwe inyama ngamandla kamoya ongcwele futhi lengamele inyama yakho futhi likulawule lifakaze ngawe emisebenzini namandla amakhulu kaNkulunkulu ophilayo kunjalo kunendaba ukuthi amabandla atheni lawo mahlelo anifaka kuphela egumbini elingaphansi komhlaba futhi niyazifihla ekukhanyeni kwendodana okubusisiwe niyazi ukuthi lokho kuyiqiniso uyafuna ukuhlala egumbini elingaphansi komhlaba na akukho muntu ofunayo ungangeni kulelo gumbi elingaphansi komhlaba phumane kukhanyeni kwendodana phuma lapho izwi ungathatha izwi futhi ukholwe izwi nezwi lizozibonakalisa kuwe futhi lizibonakalise ngawe libonakalise izwi lakhe lifezeka Uma silindele uNkulunkulu kuba agcine izwi lakhe, uma silindele uNkulunkulu kuba asenzele izinto esizicelayo, asisoze sakwazi ukukwenza size sibuye, futhi silalele lokho uNkulunkulu athi asikwenze, sifanele sibuyele umuva lapho sishiye khona. Sifanele sibuyele umuva ePentecost, sifanele sibuyele kumduduzi, sifanele sibuyele kuboya ongcwele oyinduduzo yethu, futhi nxa uboya ongcwele efika, uyi kuphika noma yiliphi izwi owake walisho.
He'll stay right with that word for it is the word.
Uyohlala nalelozwi ngqongo kuba uyizi amen akomangalisa uFanny Crosby omdalo impumputhe engakaze ayibone imini bambuza ukuthi wayecabangani ngoKristu wathi wena ungumfundlana wayo yonke induduzo yami ungaphezu kokuphila kimi ubani nginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na
the comforter is here
umduduzo lapha umduduzo ufikile wo sabalalisa izindaba nxa zonke noma phi lapho umuntu etholakala khona umduduzo usefikile
what is it god's word
kuyini na izwi likaNkulunkulu ligcinise okwehange enyameni yakho ukukunika ukuphila kuphakade ukukunika amandla okuvuka ukukukhipha ezintweni zezwe Usuka emasikweni aphuphuthekile umuntu ukuba uhambe ekukhanyeni kwendodana kwempilo kaNkulunkulu lokho umduduzi akwenzayo kuya kuphakamisa uphume kuleso simo sokuvalelwa egumbini lengaphansi komhlaba ukukhuphulela ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi kukunika isehlakalo noNkulunkulu ukuthi ungamemeza kakhulu noJobe wasendulo ngiyazi umhlengi wami ukhona Manje ke uma sibona izwi lakhe futhi senqabile ukuhamba kukhanyeni njengoba esekukhanyeni bona ke inhlanganyelo yethu noNkulunkulu iyanqunywa kodwa lapho sibona ukukhanya futhi sihambe kukhanyeni njengoba engukukhanya khona ke sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lesihlanza kuzo zonke isono siyalungiselela imizuzu embalwa ukuhlephula leso singwa ikosha esimele lelozwi ningalokothi kodwa induduzo umfudlana wayo yonke induduzo yami umfudlana wenduduzo yami kulobu busuku ngokuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe ngiyazi ukuthi kukhona okwenzeka kimi ngiyazi ukuthi ngedlulile kufeli ngangele kuphileni ngiyazi ukuthi ngiyayigcina imiyalo yakhe uma mina uma ningithanda nigcina imiyalo yami washo uma ningithanda yenzani nginitshela ukuba nikwenze onke amazwi omuntu mawabe amanga awami abe iqiniso ungalandeli okushi ngumuntu landela lokho uNkulunkulu akusho futhi lapho uthola umduduzi induduzo ikulethela ukweneliseka kokwazi ngoisho kanje inkosi asikhothamisa abakhanda ethu
Great mighty Jehovah.
Omkhulu Jehova namandla njengoFanny Crosby ngecaphunile emizuzwane nembali edlule ngathi wena umfudlana wayo yonke induduzo yami. Kuniso Nkosi ngijoyina naye kulobu busuku naleli bandla lincane ngokuthi wena umfudlana wayo yonke induduzo yami. Ibambe ngaphansi kwesandla sami amanye amaduku avela kwabagulayo Nkosi aya kulabo abahluphekile ngiyakhuleka baba ukuthi uzobaphulukisa
You're the word and the word comes among us the word dwells
uyizwi nezwi liza phakathi kwethu izwi lihlala kithi angikunishiya nizintandane ngizobuya futhi kuseyisikhashana nezwe lingabilisa ngibona
yet ye shall see me for I
nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakubakini kuze kube sekupheleni kwezwe sikubonga kanjani ngalokho nkosi ukubona amandla akho ehla ngo angene empilweni yesoni angene kwezifazane olusizi intombazane eyeqa imigqa yokuziphatha kahle isuke ekuziphatheni kahle iya ekuziphatheni yokubi umfana ovele ekuhlonipheni wangena ekudakweni isigaba sokumunca usikilide kwezifazane oziphethe kabi ngomoya ogqoke izingubo ezindala ezingcolile ukuba zibonakalise phambi kwamadoda ukubona lowo wesifazane ekhuphukela ebuni nekazini ukubona lowo mfana ebeka eceleni labosikilidi nokuphuza uqhubekela phambili futhi abe ngongcwele kankulunkulu umshumayeli epulpiti nkosi nkulunkulu siyazi ukuthi amandla akho amakhulu angenza zonke izinto ukubona leso sithunzi sendoda ilele lapho idliwe inyanga umdlavuza ifa leyo ndoda eyimpumputhe imingaleya ngibabone bephindela ekuphileni futhi baphile oh lelozi likankulunkulu ophilayo sikubonga kanjani nkosi wena ungumfudlana wayo yonke induduzo yethu ngijabule kakhulu kulobo busuku ukuthi umduduzo ufike nesithembiso ngiyohlala nani kuze kube phakade Nomphostela omkhulu owanikezwa izithuthulelo zombuso wathi ngalolo suku lwePentecoste lesi sithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza manje ke siyazi ukuthi lowo mduduzi uzofana uyeza futhi siyazi ukuthi ungumsindisi wethu kulobo busuku ngoba uzibonakalisa yena uqobo phakathi kwethu njengoba enza ngaleyo nkathi simazi kanjalo-ke ngoba uyakholwa futhi wenza kulo lonke izwi ake alikhuluma angelibuyisele emuva ngoba unguNkulunkulu siyakubonga ngalokhu baba futhi ngikhulekela ukuthi uzoduduza yonke inhliziyo lapha kulobo busuku duduza labo bantu baphe umoya wakho phulukisa abagulayo nabahluphekile thatha lowo wesifazane ocindezelekile leyo ndoda icindezelekile umfana noma intombazane futhi kwangathi bangabheka kude kulobu busuku basuke ezonweni zabo kwangathi bangabuka basuke ezintweni zezwe kujesu owathembisa ukuthi uyohlala kithi nemisebenzi ayenza besiyoyenza nathi ngoba uyofika ngesimo sikamoya ongcwele ukuba abe ngumduduzi ohlalayo njalo ukuba nathi kuze kube phakade baba siphe lezo zibusiso khulukisa abagulayo ngiyakhuleka futhi baba abaningi babo bahluphekile futhi bayadinga manje siza itafuleni lesidlo ukuthatha lawo maphasela esasishiyelwe wona umyalo lokhu kwenzeni aze abuye siyabonga ngalezi zinto baba futhi siyakhuleka ukuthi egameni likaJesu ukuthi uma kukhona umuntu obuthakathaka phakathi kwethu kulobu busuku oza kuleli tafula lesidlo nkosi ngiya bona nje lowo mama wami omdala oqhaqhazelayo enyuka esikaleni sezihlalo lapho okokugcina wayephakathi lapho kuthatha leso sidlo ukuthi izandla zakhe ezindadlana eziqhaqhazelayo zaqhaqhazela kanjani phezu kwalelo bhulithi ngama lapha futhi ngambhekisisa nezinyembezi ziqathaka enhliziyweni yami kodwa nangu elele kulobu busuku ebhekene neCalvary oh nkulunkulu ngibonga kakhulu wena wathi odle inyama yami aphuze igazi lami nokuphila kuphakade futhi ngizomvusa futhi ngosuku lokugcina Nkosi lelo yizwe ingakho ngingama futhi ngithi ngiyamkholwa uNkulunkulu manje baba siyaqonda ukuthi ngikathi lokhu kuyalwa okokuqala emuva ngaleya ihlane nasemuva eGibhithe iwundlu lephasika lahlatshwa bahambe iminyaka engamashumi amane futhi kwakungekho noyedwa buthakathaka phakathi kwezigidi ezimbili ezaphumayo wabagcina bephilile ngenkathi bethatha iphasika wo nkulunkulu uphulukisa wonke umuntu ogulayo oza ngaphambili siphe khona nkosi sindisa sonke isoni futhi ugcwalise lonke ikholo ngomoya ongcwele futhi kwangathi umduduzi angahlala aze enziwe inyama phakathi kwethu kumuntu kajesu kristu futhi ngokuba sikucela egameni lakhe amen Ngiyamthanda na azivala amehlo ethu siphakamise izandla zethu futhi sicule lokho ngokusuka enhlizweni yethu. Manje kukhona isosha elihamba ngendlela elihlezi ngakuwe omunye umfowethu noma udade ongasemgwaqweni bahamba ngendlela efanayo ohamba ngayo bayamthanda enimthandayo sisacula leli elithi ngiyamthanda makube ngubufakazi xawula omunye umuntu nje ngakuwe kanjalo manje sisalicula futhi ekukhonzeni nje niyazi ngiyakuthanda nje lokhu emva komlayezo uPaul wathi uma ngicula ngizocula emoyeni xawula omunye umuntu nje welule isandla bese uthi uNkulunkulu akubusise. Icule ngomoya manje. Sonke kangikanye manje namakhanda ethu ekhotheme. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Futhi usithethelele iziphambeko zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
And lead us not into temptation, but deliver us.
Futhi ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo, ukuze kube phakade. Amen. Oh Nkulunkulu phakade emqalisi wokuphila nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle ngcwelisa izinhliziyo zethu ezingcwelile Nkosi kwangathi ingelosi ingavele ealtare nezindlawo nelahle lomlilo futhi uthinte izindebe zethu nezinhliziyo zethu futhi uhlanze imicabango yethu nezingqondo zethu nemiphefumulo yethu ukuze ukuthi nxa sithatha lesi sinkwa sekosha ukuba sikwenze ekukhumbuleni Nkosi yethu ngokuba kulotshiwe odlaphuze ngokungafanele unecala. Oh Nkulunkulu kwangathi singelahle kanye nezwe kodwa kwangathi singangcweliswa futhi esihlukaniswe nezwe ukuze sibe yizinkanyiso ezikhanyayo njengezwi likaNkulunkulu libonakaliswa ezimpilweni zethu sisebenzise njengezinceku zakho Nkosi sisebenzise sonke kanye kanye ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje kulabo abangadingeka bahambe futhi unebanga elide lokushayela sizoba nokunikhulula futhi khona-ke sizoqonda ngqo esidlweni khona manje kulabo abangathanda ukuhlala futhi bathathe isidlo kanye nathi kodwa uma uzohamba ngiyazi ukuthi manje ngewatch lam amashumi amabili nanhlanu ukuze kube elishumi cishe kuyoba ngeleshumi ngqo ngaphambi kokuba siqede esidlweni bese kuthi-ke masinya emva kwalokho banokugeza nezinyawo ukuthi uma nifisa ukuhlala futhi nigcine lokho kanye nathi sizojabula kakhulu kuba nani ngiyanibonga futhi ngakho konke enikuqondile embusweni kaNkulunkulu nakimi nakowami uNkulunkulu abe nani njalo ngifuna ukubonga lowo mfana oyikhawa omncane kulokho kuza umfo omncane othi akabe kanjalo efake isiqhoko sekhawa elincane uphumela lapho futhi wanginika isikhwama semali ibhukwana lephakethe elinegama lami liqoshwe kulo Mfundisi William Branham nesipho esincane angazi ukuthi ubani umfana omncane ngidabuke kakhulu kulokho okuza ngazeka kohla ukubonga umfo omncane kodwa ngiyakubonga sithandwa Nobhili wathi abantu abaningi ngalapha bamehlisele izipho ezincane ukuba anginike zona uBhili uzokwenza lokho ngakho ngiyabonga ngomusa kakhulu uNkulunkulu alibusise njalo njalo Kumbulani lokhu enikwenzile kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenzile kimi uNkulunkulu anibusise njalo njalo ngomkhuleko wami futhi uma uzodingeka uhambe manje awu sinifisela ukuhle kakhulu kukaNkulunkulu futhi uma ungahlala nathi sizojabula kuba nawe manje sizoma futhi sicule isitanza esisodwa selithi hamba negama likaJesu khona ke labo abazofanele bahambe bazokhululwa ngomkhuleko masinge emva kwalokho Sizocula isinye futhi sitanza bese ukuthi ke ngizocela umfundisi omncane ngikhona ukuthi ungumgreki engahlangana naye esikhathini sedlule angisalikhumbuli igama lakhe njengamanje umfowethu mamalisi umi nathi lapha nathi kulobu busuku siyajabula ukuba naye ngikhona ukuthi uyisitshiteni sekolishi elithize ngikhona ukuthi ngihlangane naye lapha esikhathini esingezide sedlule umfowethu oqotho ngempela ezama ukusebenza insindiso yakhe ngokwesaba nokuthuthumela Uvele Grace okhuluma ulimi ngokushelelayo futhi ngakho siyajabula ukuba nomfowethu enathi kulobu busuku ngikhona ukuthi usuka le eOregon noma eCalifornia noma eLos Angeles siyajabula ukuba naye enathi manje sizocila esinye futhi isitanza simnike ithuba lokuzithulisa futhi khona ke uzosikhipha ngezi lomkhuleko uma uthanda mfowethu kulungile Asikhothamisa amakhanda ethu manje kulungile mfowethu.
Body, Lord, by a different spirit.
Yes,
Lord, we pray, so that you may strengthen each one of us, Lord. Help us, Lord, to stand together and unite us. Without anything between us, Lord, but just cover
granted.
We are thankful, Lord, for the message tonight. We pray, Lord, for the work, some for Lord, that they don't have any privilege that we just have tonight.
Yes.
Help us, Lord, appreciate what we have.
Yes, Father.
Help us, Lord, to do something with ourselves, Lord, so we may grow daily in our
lives. Oh, Father.
Heavenly Father, our brother, Lord, the Baptist Church.
Yes, Christ.
The people, Lord, that help, Lord, so that His word may go on.
Granted, Lord.
Yes. Help us, Lord, to shake ourselves from the world and the love of the world.
Yes.
Lord, we pray, Lord, so that we come and get close to
yes, bring it.
Nothing else but Jesus is his
hallelujah.
We thank you, Lord, for everything.
Amen.
Manje lokho kufanele kuhambe hamba ngo wena ozokhishwa nawe ofuna ukuhlalela isidlo hlala phansi nje.
Father, and joy of Jesus,
asiphakamise izandla zethu sisacula lelo. Oh Nkulunkulu. Baba siyakubonga ngalamahubo sikholwa ukuthi ayiziprofetho sicabanga ukuthi kanjani uJesu ngenkathi esemhlabeni lapha wabhekisele emuva emahubweni wathi akashongo yini uDavid ehubweni ukuthi nokuthi na ukuphefumulelwa kombhali. Oh lapho sicabanga ngaleli culo sizohamba ekukhanyeni noma ukufana noJesu nokuthi sikuthanda kanjani lokho ngoba lokho ngokulindela kwethu okukhulu inhloso yethu nempokophelo kuyisifiso sempilo yethu okufana naye bese kuthi ke ekusongelweni kokugcina sicabanga ngehubo eliculwa kanje kuzoba nomhlangano emoyeni kulokho kuhle okuhle hle sikuthanda kanjani futhi ngenkathi imbongi ithi nizwile ngoMose omncane esihlahleni nezwa ngoDavid unesibindi nendoyimana yakhe nizwile indaba ixoxwa ngoJosefa ophuphayo nangoDaniyeli nezingonyama esivame ukukucula baningi abanye abaningi eBhayibhelini futhi ngilangazelela ukuhlangana nabo bonke ngiyamemezela ngokushesha inkosi izosivumela ukuba sihlangane nabo kulowo mhlangano emoyeni kodwa lapho sifika kuleyo ndawo lapho kuthi khona kodwa indodana kaNkulunkulu uQobo uYoba eholayo kulowo mhlangano emoyeni siyakulangazelela lokho nkosi sikhonza wena manje ngazo zonke izinhliziyo zethu sikhonza wena wena mfudlana wenduduzo yethu yonke iminyango yezinhliziyo zethu ivaliwe ezweni elingaphandle siyahamba manje siya etafuleni lesidlo singayizwa inkosi yethu isho kuPetro ngalobo busuku uma ngingakugezi awunasabelo nami wathi inkosi kungabe yizinyawo zami kuphela kodwa izandla zami nekhanda lami sikubonga kanjani ngalolu hlelo nkosi ukuthi singahlanganyela ndawonye ngcwelisa izinhliziyo zethu manje nkosi uma kukhona isono phakathi kwethu sikhiphe baba Sithethelele iziphambeko zethu nathi sithethelela abanye abasonayo wethembisa Nkosi ukuthi uma sibathethelela abanye ukuthi uzosithethelela futhi baba kusukela kujuleni kwenhliziyo yami ngithethelela zonke izitha uNkulunkulu bengingaya kubo ngithandeka enhlizweni yami futhi ngigeze izinyawo zabo ngenze noma yini ebengingayenza ukuze nje bangageji lobu bumnandi obukhazimulayo masinya futhi ngiyezwa ukuthi lowo ngumuzwa wayo yonke inhliziyo phakathi lapha manje baba sibuthene ndawonye iminyango ivaliwe amakhetheni ehlisiwe futhi manje siza kuleli tafula elingcwele futhi njengoba sifunda lo myalo sikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzobusisa usindise futhi uphulukise wonke umuntu ebukhoneni bobu uNkulunkulu sikucela egameni likaKristu amen emizuzwaneni embalwa nje edlule ngenkathi ngivula iBhayibheli lami lapha ukuba ngifunde ukuthola kwabaseKorinte bokuqala esahluko seshumi nanye nevesi lamashumi amabili nantathu kuvele kwavuleka ngokukho ngizofunda manje emibhalweni yompostoli omkhulu kwabaseKorinte ngoba ngemukele enkosini engikunikele kini ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku owakhashelwa ngabo wathatha isinkwa futhi wabonga wasihlephula wathi thabathani futhi udle lokho kungumzimba wami ohleshilelwe nina lokho kwenzeni kuba ningikhumbule kanjalo wathi abathani sitsha futhi emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha igazini lami lokho kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle sinkwa aphuze okwesitsha. Ngokuba udlayo aphuze uzidlela ziphuzele ukulahlwa engawahlukanisa umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho abaningi bayagula noma abaningi babuthakathaka futhi bayagula phakathi kwenu nabaningi balele ngokuba uma sisahlulela ngokuba uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe Ngakho ke bazalwane bami nxa nibuthana ukuba nidle anolinda omunye manje kube yisiko lebandla lethu ukuthi lapho sifika kulo mzuzwana sikhothame umzuzwana nje ngomkhuleko futhi ningikhulekele ngokuthula ngenkathi nginikhulekela siyaqonda ukuthi umbhalo esiwufundile ukuthi uma sidla futhi sisiphuza ngokungafanele sizidlela futhi siziphuzela ukulahlwa singawahlukanisi umzimba wenkosi lokho ngokuthi uma uphila esonweni uphila lapho ongafanele uphile khona ke uyihlazo embangeleni ungakuthathi deda kukho ungakwenzi kodwa uma uphila ngiyazi sonke siyalenza iphutha kodwa sinomhlatshelo wegazi obekwe lapho usihlawulela njalo igazi lendodana kaNkulunkulu uQobo ngakho sithethelelwe izono zethu kodwa uma uphila esonweni esisobala futhi ungafanele ukubizwa ngomKristu ungasithathi kodwa uma ungumKristu khona ke ubophezelekile ukusithatha ngokuba odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila kokuguna phakade futhi ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela asikhuleke umzuzwana nje ngomunye nomunye.
Father, this prayer we offer to you, the forgiveness of our sins we pray in Jesus Christ's name. Amen.
Baba lomkhuleko siwunikela kuwe ukuthethelelwa kwezono zethu siyakhuleka egameni lika Jesu Christu amen. Abangenise ngokuvamile banabantu abami uphi umfoti Taylor nabo na kulungile. Njengokwejwayelekile nginikela lo mkhuleko ngaphambi kokuba noma ubani ame, yingakho umfethu Taylor ubelindile, kodwa bengifuna lokho ngesizathu kulobu busuku. Ngiphethe esandleni sami ujuice wamagilebhisi iwayini, igazi lamagilebhisi uJesu athi, ngiyakulibuza nani lilisha nani embusweni kababa wami. Lokhu kumele igazi likaJesu Kristu ukuthi izono zethu zithethelelwe. Ngicabanga ngembongi eyathi, wundle lifayo elithandekayo, igazi lakho eliyigugu alisoze lalahlekelwa amandla alo, lize lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe ukuba lingabe lisona. Asikhothamise amakhanda ethu. Nkulunkulu onomusa, njengoba ngibamba kulokhu isandla sami kulobu busuku amagilebhisi, igazi lamagilebhisi, lokho kungokokumela igazi lendodana kaNkulunkulu. Bengihlale ngicabanga bengingenzani ngamacwetsi amabili egazi likaJesu langempela, ukuba benginalo engilazini na, bengingakucindezela kanjani enhliziyweni yami. Manje Baba, lokhu kumelela lelo gazi. Njengoba ngicela wena ukuba ulibusise kuwo wonke ohlanganyelayo, kwangathi izono zethu zingaba ngaphansi kwegazi, kwangathi ukugula kwethu kungashabalala kithi, ngokuba siyizinceku zakho, sifisa eqinile imizimba enempilo nehlanzekile, inhliziyo emsulwa nonembeza, ukuthi singaba ngabamele bakho kulomhlaba. Siyakhuleka kuwe Nkulunkulu wethu ukuba ungcwelise lamagilebhisi kulobu busuku, igazi laleli gilebhisi enhlosweni yalo enhlosiwe egameni likaJesu Kristu amen. Umbhalo uthi, wathatha isitsha futhi wabonga, wayesethatha isinkwa wayesesihlephula wayesethi, lokhu kungumzimba wami ohleshilelwe nina. Njengoba ngiphethe ngesandla sami kulobu busuku lamaphasela amancane esinkwa sonke sishwabene futhi saqhekezeka, kungikhumbuze ngomlayezo kulobu busuku ukuthi basishaya kanjani isihlahla esisodwa ukuze bathole intibintibi ukusindisa omunye, nokuthi kanjani ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo, kodwa ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Kwangathi umusa kaNkulunkulu ungangcwelisa lesi sinkwa ikosha enhlosweni yaso ehlosiwe nawo wonke umuntu ohlanganyela kuso. Akusekho sona empilweni yakho, akusekho kugula emzimbeni wakho, size sihlangane nenkosi. Baba wethu yasezulwini, singcwelisa lesi sinkwa ngezwi lomkhuleko nokukholwa ukuthi sizosetshenziselwa inhloso ehlosiwe uNkulunkulu ahlose ukuba siyenze ukugcina le nqubo aze afike. Kwangathi wonke umuntu ohlanganyela kulesi sidlo sakusihlwa kulobu busuku, kwangathi bangahlanzeka esonweni futhi baphulukiswe ekuguleni ngenxa yohambo olusihlalele. Siyacela egameni likaJesu Kristu amen. ekuseni sekudliwe udeveli manje esefakile enhlizweni kaJuda Iskariote indodana kaSimoni ukuba amkhaphele. UJesu ekwazi ukuthi uyise unikele konke ezandleni zakhe ukuthi wavele kuNkulunkulu futhi uye kuNkulunkulu. Usukumayo ekudleni kwakusehlwa wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica. Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Wafika-ke kuSimoni Petru. UPetru wathi kuye, Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na? UJesu waphendula wathi kuye, engikwenzayo manje awukwazi, kepha uyakukwazi emva kwalokhu. UPetru wathi kuye, Nkosi, awusoze wageza izinyawo zami naphakade. UJesu wamphendula wathi, uma ngingakugezi, awunasabelo nami. uSimoni Petru wathi kuye, Nkosi, akungabi yizinyawo zodwa, kepha nezandla nekhanda. UJesu wathi kuye, ogeziweyo kasweli lutho ngaphandle kokugezwa izinyawo, kepha uhlambulukile yonke indawo, ninake lihlanzekile, kepha hayi nonke. Ngokuba ubemazi obeza kumkhaphela, ngalokho wathi, anihlanzekile nonke. Esegeze izinyawo zabo, wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala phansi, wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi mfundisi nenkosi futhi nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma-ke mina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo. Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. Futhi kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke. Abesifazane bathatha ukugezana izinyawo ngemuva, ngiyakholwa, ekamelweni ngale ngakwesokudla. Amadoda angena kuleli kamelo ngapha. Futhi niyamenywa ngempela nangokufudumele ukuba nihlale nathi ngalokhu uma ningakwazi, uma ningenakukwenza ngani. Siyajabula ukuba nani lapha kulobu busuku. Sikhulekela ukuthi nizobuya nathi futhi nibe nathi enkonzweni yethu elandelayo. Ngifuna ukusho into eyodwa. Ubusuku ngabunye lapho ngithatha isidlo, ngihlala njalo ngidengula ngokuqinile, ngishumayela kanzima, kodwa ngempela kuyawuchuchumisa umphefumulo wami ukubona izigejana sabesifazane sibukeka sihlanzekile njengoba esethu sinjalo esizanga kuleli altare. Senyukela kuleli altare lapha nobuso obugezwe bahlanzeka kungekho kuziphaqulula, izinwele ezinde bemi lapho njengabangcwele nabesifazane abagqoke kahle. Ukubona abazalwane bethu behamba lapho benalokho okuqinile ukubukeka okungcwele ebusweni babo ukuba bathathe isidlo, ngiyajabula ukuba ngomunye wabelusi benu. Unkulunkulu anibusise njalo njalo ngumkhuleko wami. Manje umfortune evele uzokhipha izethameli labo abazofanele bahambe, nalawo madoda afisa ukuza futhi alindele ekugezeni izinyawo azoze ekameleni elingakwesokudla. Nabesifazane bazoya ekamelweni ngemuva, ngize nginibone futhi. Izibusiso zikaNkulunkulu zibe nani, mfowethu Neville.